If we sell a long, Catel, a cool footing, can't again. Put a Siben, a Tanganel, and cool, a cool room, as some Quaken, Michangan, Emma Alisayo. No big a letter, I'm a Christian fella was in down, as in down, was to get a peso, as a Zazi, Oakwind, as a Pumalama, got the 40 peso, Oakwind, as a Tunalama, Kongene, Canada. Nango bambiswano oluhle phakathi kwawo onke amabandla amahlelo ehlukene e-Assemblies of God ne-United Pentecostal Church of God Four Square namaningi ezinye izinhlangano ezabambisana kule mihlangano emikhulu. Impumelelo enkulu njengoba bekungabizwa ngempumelelo namhlanje futhi mhlawumbe abaningi bebengawubiza ngokuthi mkhulu. Kodwa uqobo lwami ngingumvuseleli nevuselelo ngokukhuluma ngokukazwelonke isithi nje ayiphele. Futhi ngithanda ukubona ivuselelo lapho izinhliziyo zisemlilweni kungesikho ukunezelela izibalo kodwa imvuselelo. Inkosi yethu yenza izimangaliso eziningi zokuphilisa abantu futhi kusobala abaningana abasindisi. Futhi manje sengisekhaya ngiphumula isikhashana futhi ngibuyela enkonzweni emavikini ambalwa inkosi Thandi. Namanje lokhu kuya kubantu abaningi nabangane bami umhlaba jikelele. Ngifisa ukubeka kulo busuku lapha eTabernakele. Uma nina noma imuphi wenu ebenikhona futhi nikwazi ukubona bafudumela ngempela eTabernakele kulo busuku. Abantu baminyene phakathi nandawo zonke bami eminyango nangaphandle ezimotweni nezinto futhi kushisa kakhulu futhi kungaba nzima kubantu nakimi uqobo futhi. Kodwa ngize kule ndawo ukuthi ngifuna ukuchaza ukuthi sigaba sini sesikhathi esiphila kuso ngokwenkonzo inkosi enginika sona yona. Futhi bengifuna ukuyirekhoda eTabernakele. Kwafika enhlizweni yami ngentwasahlobo edlule kodwa ngalinda ngaze ngabuyela lapha ukuze ngikwazi ukuthola ukurekhodwa kwayo ukuyithumela kini bantu bomhlaba. Sekube cishe iminyaka engamashumi amathathu nambili eyedlula ukuthi ngenkathi inkosi uJesu phakathi kwekhulu namashumi amahlanu amayadi kwalapho engimi khona okwamanje lapho eJeffersonville emgwaqeni u-8th no-Penn. Ukusa engabeka ngakho itshe legumbi kuleli tabernakele njengaleyo nkathi kuseyichaphozi nje. Futhi ngangakhe nje ngaphesheya kwendlela engakwesokuncele sami lapha kwakungaphambi kokuba ngigane ngangihlala nobaba wami nomama ukuthi inkosi uJesu yangivusa ngokusa itshe legumbi elalizobekwa ngakho cishe kusesekuseni cishe ngalesithupha nqu. Futhi ngangikade ngicambalele embhedeni isikhathi nenhliziyo yami igcwele ukujabula ngicabanga ngalesi sikhathi esikhulu ukuthi inkosi uNkulunkulu yayizongipha itabernakele ukuba ngishumayele kulo. Ngangisengumfana omncane njengaleyo nkathi. Futhi ngalolo suku intombazane engangihamba nayo eyayizoba ngumkami ngokushesha ngonyaka olandelayo yayizoba nathi ngosuku esasizobeka ngalo itshe legumbi. Futhi ngiyakhumbula ngalokho kusa ngenkathi sengivukile futhi ngicambalele ekamelweni izitezi eziphezulu khona lapha emgwaqeni u-7. Into ethize yathi vuka ume ngezinyawo zakho. Ngase ngisukuma ngase ngibona njengoba kwakunjalo indawo enkulu futhi yayinjenge ngendawo lapho owawukhona khona umfula ugeleza esigodini. Futhi ngehlela lapho emfuleni futhi ngaqonda ukuthi kwakuyindawo lapho uJohane umbhaphathizi wayekade ebhaphathizela khona abantu futhi base beyiphendule yaba ngeqondene nezingulube. Futhi ngangiyisola kakhulu ngithi nje lokhu akufanele kwenziwe. Futhi ngenkathi ngiselapho kwaba khona iphimbo elakhuluma kimi futhi langithatha langiyisa phezulu. Futhi ngaqaphela iTabernakele lithi nje alibe sesimweni elikuso njengamanje. Kodwa kwakukhona abantu abaningi kakhulu baze nje baminyana bonke kulo eTabernakele kulesi simo cishe esimweni elikuso manje. Futhi ngangijabule ngimi emva kwepulpit ngithi uNkulunkulu manje umuhle kangaka kuba ungiphe iTabernakele. Futhi ngaleso sikhathi ingelosi yenkosi yakhuluma kimi yase ithi kodwa leli akusilo itabernakele lakho ngase ngithi manje ke Nkosi liphi itabernakele lami na yase ngithatha engiyisa phezulu ngekumoya futhi yase ngihlalisa esichobeni semithi futhi phansi le esichobeni semithi kwakuyimiga nje yezihlahla zihlezi nje ziyi-level icishe zingamafeti angamashumi amabili ubude noma amashumi amathathu futhi zazibukeka zinjengezihlahla zezithele futhi zazisemabhakedeni ahlazatshana amakhulukazi ngase-ke ngiqaphela ngakwesokudla sami nangakwesokuncele sami kwakukhona ibhakede elingenalutho macala omabili ngase ngithi lawa-ke na yasithi wena uzotshala kuwo ngakho ngase ngidonsa igatsha esihlahleni ngakwesokudla sami ngase ngilibeka ebhakedeni ngakwesokudla negatsha ngasesandleni sokuncele ngase ngilibeka ebhakedeni ngakwesokuncele masinya zakhula zabheka phezulu le zayongena ezibhakabhakeni yase ithi khangeza ngezandla zakho bese ubutha isithelo-ke futhi esandleni esisodwa wawela elikhulu i-aphula eliphuzi lizothile futhi livuthiwe futhi nakwesinye isandla wawela elikhulu iplamu eliphuzi lizothile futhi livuthiwe yayisithi dlala isithelo-ke ngoba siyathokozisa ngase ngidla kwesisodwa nakwesinye zimnandi kakhulu niyawazi umbono obhaliwe kwenye zincwadi ngicabanga ukuthi umlando wempilo noma umprofethi uvakashela e-Afrika kwase kuthi nje khona lapho ngaphakamisa izandla zami futhi ngangimemeza inkazimulo kankulunkulu kwase kuthi khona manjalo leyo nsika yomlilo yehlela phezu kwalezo zihlahla nokuduma nemibani yabaneka nemimoya yavukuza kakhulu impela namacembe aqala kuphephuka esuka ezihlahleni ngase ngibuka phansi le nakho kumi umumo waleli tabernakele indlela ehlezi ngayo manje futhi ekugcineni ipulpiti lalizoba kwakukhona izihlahla ezintathu nalezo zihlahla ezintathu zithathe umumo weziphambano ezintathu ngase ngiqaphela ukuthi kokubili amaplamu nama-aphula ayebuthwe aba izikheke ezizungeze isiphambano esiphakathi nendawo ngase ngigijima ngejubane ngempela ngimemeza ngephimbo lami lonke ngase ngiwela phezu kwalesi siphambano noma ngasesiphambanweni ngase ngisigona ngezingalo zami nemimoya yaqala kuzamazama nesithelo esiphambanweni futhi konke kwawela phezu kwami futhi ngajabula kakhulu nje ngithokoza lase lithi dlala isithelo-ke ngoba siyathokozisa kwase kuthi-ke lokhu ukudilingana komlilo kwamemeza kwathi ukuvuna sekuvuthiwe nezisebenzi ziyincusana yase ithi manje uma sekubuye umqondo kuwe futhi noma uzophuma kulokhu ufunde uTimothi wesibili esesine uTimothi wesibili esesine wase-ke ubuya umqondo kimi futhi ngama lapho ngihlikihle ubuso bami nezandla zami kwathi njengaleso sikhathi ekhoneni lekamelo ilanga likhanya ngokuphakeme ngaleso sikhathi kusho ukuthi ngangiphansi kombono ihora noma ngaphezulu lase lithi uTimotheu wesibili esesine ngase ngithatha ibhayibheli lami ngokushesha ngase ngifunda uTimotheu wesibili esesine manje ngifisa ukufunda lokho manje futhi ngokubonakala kucake ngempela ngempela lapho ngifunda lo Timotheu wesibili esesine indawo engama kuyo futhi izikhathi eziningi ngishumayelile ngalokho lapha ekuleli tabernakele kubonakala kucakile ukuthi ngangima kulokho njalo manje kuTimotheu wesibili esesine amavesi okuqala amahlanu okungukuthi sihlanu yinombolo yomusa ngifunda lokhu ngikuyala phambi kwankulunkulu nenkosi uJesu Kristu oyakwahlulela abaphilayo nabafileyo nangokubonakala nombuso wakhe ngithi shumayela izwi uqinise noma kuyisikhathi futhi noma kungesiso isikhathi sola ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa Ngokuba kuyakuba khona isikhathi abangayi kuvuma ngaso isifundiso esiphilayo. Kepha ngokwezinkanuko zabo bayakubutha, bayakuzibuthela abafundisi bebatshwa izindlebe. Bayakufulathelisa izindlebe zabo eqinisweni baphambukele ezinganekwaneni. Kepha wena qonda ezintweni zonke, ubekezele ekuhluphekeni futhi wenze umsebenzi womvangeli. Futhi ufeze ukukhonza kwakho. Senake naqaphela, futhi angikaze ngikuqaphele kuze kwaba yilo Meyi odlule. Angikaze ngifunde kakhulu ngalo mbhalo kwaze kwaba lapho na. Yilokho kuphela esengake ngafunda ngakho okwakubonakala sengathi kwakwenele. Ngoba kwakungitshela ukuba ngishumele izwi nokuthi ngibekezele ekuhluphekeni nokuba ngibekezele. Ngokuba isikhathi sasizoba khona lapho ababengayi kuvuma ngaso isifundiso esiphilileyo. Kepha ngokwezinkanuko zabo bayakubutha abafundisi bebatshwa izindlebe futhi bafulathele iqiniso baye ezinganekwaneni. Kodwa manje ayizange isho neze ukuthi ngangingumvangeli. Yathi wenze umsebenzi umvangeli uPawulu etshele uTimotheo, niyabo. Ngike naqaphele ukuthi kusho kanjani na? Ayishongo ukuthi manje ubizelwe ukuba umvangeli. Kathi wenze umsebenzi umvangeli, niyabo. Manje siyaqaphela lapho ngaleyo nkathi. Manje ukuba bengizosho ngenhliziyo yami yonke, nokwazi kwami konke, lokho kugcwaliseke ncamashi. Ngakho impela nje nalokho kuyiminyaka engamashumi amathathu edlule. Futhi ngokwazi kwami ukuthi yonke imibono eseke yanginika yona igcwalisekile ngaphandle kowodwa engiwushintsha enkonzweni yami iye lapho engizokhulekela khona abantu endaweni encane njengekamelo elincane phansi kwethende noma ihholo elikhulu noma into ethize kwakubuka kimi njengethende. Ngiyakhumbula lokho eminyakeni emibili noma emithathu edlula na? Cishe konke okwakho kwafezeka ngangifanele ngihambe ngehle ngiye eMexico nokuthi liyokuna kanjani kulobo busuku nokuthi kuyokwenzekani ezathi lapho. Futhi yangitshela inkonzo yami yokuqala yomdonso wokuqala. Kubulani ngokubamba inhlanzi encanyana noma ukuyigeja na? Owesibili kwakuyinhlanzi encane. Kodwa khona-ke yangitshela emdonsweni wesithathu ungehluleki, niyabo. Futhi ungabatshela abantu. Ngihlala njalo ngizama ukuchaza engizama ukukwenza. Iyangazisi ukuba ngingatsheli bantu abantu okwenzayo. Nje ngenze lokho engitshela ukuba ngikwenze futhi ngikuyeke kanjalo, niyabo. Kodwa ngiyileyo nhlobo yomuntu, anginazimfihlo, ngakho nje ngisho konke engikwaziyo. Ngakho lokho nje kuwuhlobo ngiqaphele. Kodwa lokho ngizama, ngiyabathanda abantu futhi ngifuna abantu basindiswe kabi kabi. Ngize ngizame ukubatshela konke engikwaziyo ngaphandle uma kuyinto engitshele ukuba ngingayisho kusobala. Ukuze bangakugeji, ngiyabonga ifuna bona babone sekuseduze kakhulu ukuthi akuyi kuba khona phutha kukho. Manje lokho kuyafezeka impela nje. Manje khumbulani ukuyala kwakukuthi uma sizokutadisha lokho okomzuzwana. Ngiyakuyala phambi kaNkulunkulu neNkosi uJesu Kristu oyohlulela abaphilayo nabafile nangokubonakala nombuso wakhe, niyabo. Uyoshwela, ngiyakuyala phambi kaNkulunkulu noKristu ukuthi ushumayela izwi futhi ngisize kuze kube lobusuku njengoba nginalo lonke ulwazi lwakho. Angizange ngishumayele lutho kodwa izwi, niyabo, futhi ngahlala nalo ngqo kade kunenqwaba yenkathazo futhi ngedlule ezinqwabeni zezinhlupheko nezinqwaba zezivivinyo. Kanti ngeke kuba ngehlukayo nabaningi abangane abayigugu ngenxa yaso impela leso sitatimende. Shumayela izwi futhi ngilishumayelile, ngiyakhumbula embonweni noma ukuguqulwa okuncane njengoba ngingakubiza maduze nje lapho engangithathiwe futhi ngabona labo bantu futhi ngabuka emuva kimina uqobo nazo zonke lezo zigidi lapho.
futhi ngathi ngifuna ukubona uJesu futhi wathi ungaphezulu kunalokho.
Awu
yabo uma abantu befa abahabi ukusheshsha baye phezulu noNkulunkulu. Manje nina ngiyethemba nizokonda lokho. Mhlawumbe ngifanele ngikuchaze ngawo onke amandla ami. Nijahile na. Asithathe isikhathi sethuke futhi sizame ukuwenza nje kucace bha njengoba ngingenza. Manje uma siza siqhubeka siyakhumbula ukuthi siphila lapha emazingeni amathathu. Futhi angazi noma ngingawasho noma cha. Elinye lawo ukukhanya nelinye into ephathekayo. Tommy uyakhumbula ukuthi elesithathu yini na iatomu isikhathi kunjalo. Manje ukukhanya into ephathekayo nesikhathi futhi imizwa yethu eyisihlanu ixhumana nalawo mazinga. Ukubona kwethu kuxhumana nokukhanya, ukuzwa kuxhumana nezinto eziphathekayo kanjalo njalo. Manje kodwa sinokuxhumana ngesayense izinga lesine njengoba kwakunjalo. Ngoba okuza ngqo kulesakhiwo manje kuza izithombe, amaphimbo umsakazo wezithombe kwi-television. Lokho imizwa yethu awuxhumani nalokho kodwa nokho banombhobho noma itshe elikhanyisa okwengilazi elithatha lawo magagaso omoya osesibhakabhakeni futhi kuwabonakalisa. Ngakho niyabo khona kulesi sakhiwo manje izenzo eziphilayo zabantu emoyeni, amaphimbo aphilayo alapha siyakwazi ayiqiniso ngokoqobo. Futhi into kuphela oyenzayo balibamba angayiqondi isayensi ephathelene nemishini yalezo zinto isayensi eyiqambile. Kodwa siyazi ukuthi kuyafakazisa kithi ukuthi kukhona izinga lesine. Manje izinga lesihlanu yilapho isoni ongakholwayo afa futhi aye khona. Izinga lesihlanu liwuhlobo lwe awu izinga elesabeka kakhulu. Manje lo muntu futhi uma umKristu efa uya ezingeni lesithupha futhi uNkulunkulu usezingeni lesikhombisa. Manje ke niyabo umKristu mefa uya phansi kwealtar likaNkulunkulu ayongena ngqo ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngaphansi kwealtar futhi usekuphumuleni ukukuhlaziya. Uma umuntu enephupho elisabisayo akalele nya kanjalo futhi akavukile. Uphakathi kokulala nokuvuka futhi yilokho okumenza abe nokukhathazela okwesabisayo nokumemeza. Ngoba akalele akavukile futhi ukuthatha lokho ukhombisa ukuthi umuntu uyaphi uma efa engaphendukanga. Usiphilile isikhathi sakhe, usefile emhlabeni futhi angeke aye ebukhoneni bukaNkulunkulu ngoba akakulungele ukuya lapho ngaphandle kwegazi. Futhi ubanjiwe futhi angeke abuyele emhlabeni ngoba isikhathi sakhe sesiphelile lapha emhlabeni. Futhi ubanjwe phakathi nendawo futhi usephusheni elisabisayo niyabo. Angeke ahambe ayongena ebukhoneni bukaNkulunkulu ukuba aphumule futhi ngeke abuye ezemhlabeni ngoba isikhathi sakhe sesiphelile. Usephusheni elisabisayo futhi lapho uhlala kuze kube usuku lokwahlulelwa. Into esabekayo ukuba kuyo niyabo. Futhi manje kulombono ngikholwa ukuthi ngabanjwa ngayiswa kulelo zinga lesithupha. Ngibuka emuva phansi lapha futhi ngikwazi ukubona emuva niyabo. Ukubona akungawo ngempela amehlo angawasemhlabeni kodwa ukubona kuyinto enkulu kakhulu kune ukubona abanakho lapho. Ukuxhumana kwabo ukuthi ngaphambili le kunakho konke ukuxhumana imizwa yethu yemvelo ebingaba nokuxhumana lapho esikhathini esedlule. Ngangikuchaza ngangibuka isithombe sethelevishini lapho badedela khona indoda yehla ngicabanga ukuthi amamayela amabili noma imayela ukujula olwandlekazi futhi babe nokukhanya kwemisebe okwaphumayo babe khombisa impilo yasolwane. Futhi nakho kuza inhlanzi lezo zidalwa ezibukeka zesabisa. Lokho kuphakathi nobusuku uyiki omnyama phansi lapho futhi zazinomuthi othize ompofu okhanyayo ebumnyameni ekhaleni lazo futhi zazingenamehlo manje zazifanele zondliwe ngakho kwakubukeka sengathi ukuthola ukudla kwazo zaziholwa ngomunye umuzwa hayi ukubona ngoba zazingenawo amehlo zazingenawo kuwasebenzisa phansi lapho kodwa zaziholwa ngomunye umuzwa ukuthi zazingaxhumana nokudla kwazo futhi ngacabanga ukuba bengingahle ngibe nokulawula kwaleyo nhlanzi encane ngokubona kwami ngingayinika kakhulu kangakanani ukudla kwayo futhi ngiyiholele ezindaweni kukhulu kangakanani ukubona kwami kunenkomba irada exhumana ngayo niyabo futhi ngacabanga ukuba nje bengingayihola khona-ke kuyafika kimi ukuba kuphela bengingazinikela qobo lwami kunkulunkulu kukhulu kangakanani ukubona nemizwa kankulunkulu ubengasihola kakhulu kakhulu kunezinto esizibonayo ngoba ukukholwa sinika khona kuyiqiniso ngezinto esingabonwa ngamehlo ethu khona-ke uma leyo nhlanzi encane yayingazange ikhuphukele ngaphezu kwamanzi njengenye inhlanzi ngoba iyacindezelwa yayikhuphula biyokuqhuma kungengaphezu kokuba singakhuphuka siye phezulu kakhulu futhi singaqhumi sicindezelwa ngenxa yendawo esiphila kuyo kodwa manje uma leyo nhlanzi encane ibingake ize ikhuphukele lapha futhi ibe yimi ibingake ike iphinde ifune ukuba yileyo nhlanzi futhi phansi kulobo bumnyama baphakathi nobusuku na ibingeke iphinde ike ifune ukuba ibe yinhlanzi ngoba isiyinto enkulu kunenhlanzi isingumuntu imizwa yayo isibikhulu kakhulu ukuqonda kwayo sekukukhulu kakhulu ukuhlakanipha kwayo sekuphezulu manje bephindaphinda lokho ngezigidi eziyishumi khona-ke uyakuthola ukuthi kuyini uma wedlula kulokhu uyongena ebukhweleni bukankulunkulu ngaleya lapho isidalo esingumuntu siqhele kakhulu kakhulu kunalokho thina esiyikho lapha ubungeke neze usaphinde ufune ukuba isidalo esingumuntu kanje phansi kule ndlu yezifo yokugula nokonakala bekunjalo enhliziyweni yami ukuthi ngizamile le minyaka engamashumi amathathu ukushumayela ivangeli emhlabeni jikelele ukutshela abantu ukuthi kukhona izulu ukulizuza futhi kukhona isihogo kusigwema futhi kukhona unkulunkulu okuthandayo namandla ahlengayo abekwe alindele ukukuphakamisa noma ngasiphi isikhathi leso olindele ngaso ukuwemukela njengendoda egwilizayo intambo ilenga lapho iyacabanga awu intambo ngingazidonsa qobo lwami ngizikhiphe kodwa angifanele ukuthola intambo intambo yabekelwa lapho ngayo leyo nhloso ukuba wena uqobo lwakho uzidonse ngayo uphume lapho ngaleso sizathu ujesu kristu afa ngayo leyo nhloso yokusindisa izoni futhi walengisa intambo yokuphila okuphakade yona ngabo lobu busuku ezokwedlula phezu kwalo lonke ikhanda lesoni phakathi lapha lopawulo okwemukela lulenga kuyo khuphuka uphume kukho uma ufisa ukukwenza ukulungiselela kuyenziwa manje ngenkathi sengibone leyo ndawo naleso simo labo bantu ababekuso nokuthi kukanjani ngaphezulu le kwanoma yini lelizwe ebelingake licabange ngayo kwakunenkazimulo kwakungeke kwabakhona sono lapho akukho kufa noma lutho okungangena kuleyo ndawo futhi kwakungekho mehluko phakathi kwesilisa nabesifazane kuphela izindlala zocansi zase zingasekho kubo futhi kwakungasayi kuba khona neze ukuphinga naye lutho olunye kodwa wayesalokhu engowesifazane ngendlela yokuma komzimba nowesilisa wayesalokhu eme ngokomzimba futhi bayoba ngaleyo ndlela kuze kube phakade ngoba ngenkathi unkulunkulu manje lokhu kungahle kube kuhle abanye benu bantwana basesikolini esiphakeme enithola izinto ezifundiswayo kini lapha mayelana nenguqunguquko yempilo manje ngiyakholelwa enguqunguqukweni yempilo kodwa hhayi ngendlela ukuthi umuntu waguquka esuka ohlotsheni oluthile lesilwane esiphansi ngezinga umcabango wabo ongena bufakazi ubuye ushaye bona uma bezama ukuba ukupastelisa noma yini angeke yaphinda izizale futhi ngakho yabo kwabuye kwashaya bona manje ngikhola ukuthi ngenkathi uNkulunkulu eqala kuhlamba umhlaba mhlawumbe into yokuqala eza nayo kwakunguno shobishobi futhi ukusuka lapho kwaya ecoxweni futhi kuqhubeke kuye phezulu kodwa niyabo kulokhu kuqhubeka nokusondesondela nokusondesondela emfanekisweni womuntu nomuntu wayengumfanekiso obonisa uNkulunkulu futhi kungaleso sizathu ukuthi utshani buba ngobuguquguqukayo mhlawumbe utshani futhi ukusuka etshanini kuvela izimbali ezimbalini kuqhamuka izihlahlana ezihlahlaneni kuvela imithi ngani na wesithombe somuthi wokuphila umi ngakwelinye icala futhi yonke into kuleli cala engeyemvelo ithunzi lokungaphezu kwemvelo noma okuphakade ngakwelinye icala ngakho-ke inqobo nje uma kukhona umkristu ozelwe ngokusho emhlabeni futhi sinomzimba lapha onjengalona kuyikho impela ukuboniswa kwalowo olindile ngakwelinye icala lapho khona okungekho kufa nosizi futhi yilokho okwenza izinhliziyo zethu zilambele okunjengalokho niyabo kukhona into ethize kithi ebizela ngaphandle nje kukhona into ethize esitshela ukuthi ukhona ngikholwa ukuthi kule minyaka ngiyaxolisa phambi kukaNkulunkulu nabantu ngokuba isithutha nangokuba ngenza amaphutha amaningi kodwa yonke le minyaka eminingi ngibe nenhlanhla yokubona izigidi eziningi zabantu ziza zingena embusweni kaNkulunkulu futhi bengibonga enkosini ngokungivumela ngibaholele lapho futhi ngikholwa ukuthi bayoba lapho ngalolo suku manje mbono wagcwaliseka nokuthi ngake ngaze ngafika kanjani ekuthini ngime ngingazi kulelo vesi lesihlanu yilokho kuphela engake ngakufunda kodwa kukhona okunye okuningi kuleso sahluko amanye amavesi amaningana manje ungahle ekameleni lakho lasehotela noma ekhaya kulo busuku masinya nje uma sesiphuma uwafunde onke awaleso ngoba nginemibhalo eminingana ebhalwe yakhishelwa lapha engifuna ukuthathisela kuyo namanothi engifuna ukuthathisela kuwo futhi ngifuna nisifunde uma seliye ekhaya ngizositaphuna sizoba setheyiphini ngifuna ukumaka okunye kwazo phansi ngani kuzobe kulungile manje niyakholwa ukuthi owesilisa nabesifazane engaziyo ukuthi niyakholwa ukuthi baholwa ngumoya kaNkulunkulu ukuba benze izinto na yebo nojesu wayeyiphethini yethu woma nizokuqaphela ngifuna ukuphenya nina niphenye kanye nami uLuka ongcwele isahluko sesine umzuzu nje futhi ngifuna ukunikhombisa into ethusayo ukuze nje singatholi eziningi kakhulu zalezi zinto eziqondene nakho kodwa ukuthi nizokwazi ukuba nifunde kanye nami lapha ngalona okwemizuzwana embalwa nje uLuka ongcwele isahluko sesine nevesi leshumi nane siyaqala manje bhekisisani ngokusondela ngempela lapho uma nifuna ukubona into ethize yenzeka lokhu kwakuhambisana manje qaphelani ujesu wabuyela egalile ngamandla kamoya wabuyela egalile ngamandla kamoya udumo lwakhe lwanda kulo lonke amazwe langakhona wafundisa emasinagoge nabo edunyiswa yibo bonke wafika enazaretha lapho wayondliwa khona futhi wangena esinagogweni ngosuku lwesabatha njengokwenza kwakhe wasukumela ukufunda wanikwa incwadi ka-Isaya umprofethi wayivula incwadi wafumana indawo kulotshiwe kuyo ukuthi okulotshwe kuyo ukuthi umoya wenkosi uphezu kwami ukuba ngigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu ingithumele ukuphilisa abadabukileyo ngenhliziyo nokushumayela ukukhululwa kwabathunjiweyo
and to recover sight
nukubona
of the blind,
and to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of our Lord, and he told the word. Now,
manje
if you want to read the rest of that, nginakho lapho umzuzwana nje uma mhlawumbe ngingahle ngikucaphune lapho okufundwa khona empethweni lapha. Uma niqaphela lokho futhi uzokuthola ngale kuMarku nezindawo ezehlukene, kodwa ku-Isaya wamashumi ayisithupha nanye eluqala nelesibili. Manje akucangi yini ukuthi wama khona lapho nalo impela ivesi elilandelayo yilokho okwakuqondene nokufika kwakhe kokuqala. Lokulandelayo ivesi elilandelayo liqondene nokufika kwakhe kwesibili ekwahlulelweni. Wama waseyivala incwadi. Uma noma yimuphi wenu efunda iScofield Bible, uzothola inothi elingezansi ekugcineni la kulo lapho ndabo. Besisa inothi lakho elingezansi ekugcineni likamaka ongu-2, inothi elingezansi ekugcineni yabo. Futhi nizoqaphela lapho ukukhathaniseka nomyalezo ocashunwe ku-Isaya wamashumi ayisithupha nanye eluqala nelesibili. Akwazi esehlweni selapho khona umbhalo lapha eshumayela uJesu wayezoshumayela umnyaka omuhle wenkosi, nevesi elilandelayo liphuma nokufika kwakhe nokwahlulelwa yabo. Futhi niyabona ukuthi wama kanjani kulelo impela, nokuthi angizange kanjani ngikuqaphele lokho, nokuthi ngangima kanjani njalo kuleli ivesi lesihlanu. Ukuba kuya kuba khona isikhathi abangavumi ngaso isifundiso esiphilayo. Ngeke bayozibuthela abafundisi bebatshwa izindlebe. Futhi bayofulathela iqiniso bayezinganekwaneni. Kepha wenze umsebenzi womvangeli, ufeze ukukhonza kwakho yabo. Futhi ngosizo lukaNkulunkulu noMusa ngizamile ukukwenza lokho. Futhi ngifuna abangane bami ndawo zombili lapha naphandle emazweni lapho amatheyiphu eyoya khona. Isizathu esenze ngithathe isinqumo enginaso ngezi yingaso impela lesi sizathu. Shumayela izwi. Ingaleso sizathu ngingeke ngavumelana nanoma yiziphi izivumokholo nayimaphi amahlelo. Ngoba ngiyalenga uNkulunkulu ukuba ngihlale nezwi. Manje uma noma uyimuphi umuntu efuna ukwenza noma yini enye, lokho kukubo. Futhi uma niqaphela embonweni enganginawo wenkonzo yami, kwakuwukuthi angikaze ngiphambanise lezo zihlahla. Angikaze ngisuke kwenye inkolo ngaya kwenye. Angikaze ngithi nonke nina bakamthathu emunye yibani ngabakamunye, noma nonke nina bakamunye yibani ngabakamthathu emunye. Ngitshale ezitsheni zabo uqobo khona impela. Ngaya kokamthathu emunye, ngaya kokamunye, ngaya kumuntu wonke. Futhi ngahlala phakathi naphakathi, futhi angaze ngajoyina noma yiliphi lawo. Kodwa ngahlala phakathi naphakathi, ngingumzalwane khona impela lokho umbono owathi angikwenza. Futhi ngidle isithelo esivela macala omabili, insindiso macala omabili. Futhi manje liqaphelile. Baningi abantu bakamthathu emunye abahlezi lapha, baningi abakamunye, futhi baningi abehlukene. Kodwa kuncane kanjani ebeningaqophisana ngakho? Ngoba uma leyo ngxenye yombono yayiqinisile, enye ingxenye iqinisile nayo. Zombili izithelo satholakala esiphambanweni yabo. Zombili sasisesiphambanweni, zonke zisixheke ndawonye. Futhi kokubili amaplamu negonandoda, noma ipetshisi, amaplamu nama-aphula ehlela kimi okwemvula lapho onke kanye kanye. Onke atholakala esiphambanweni ngoba bonke bakholelwa kuNkulunkulu futhi bagcwaliswa ngomoya ongcwele futhi banemisebenzi yamaKristu nezibonakaliso zilandele. Manje ihlelo ngeke lizihlanganise ngalutho nakho. Uyoba ngozelwe ngokusha ozozihlanganisa nakho. Uzoba ngolwazi lwakho lwesipiliyoni noNkulunkulu oluzozihlanganisa nakho. Manje sibona okuningi kakhulu kakhulu kwalokho nginemibhalo eminingana lapho engithanda ukuthathisela kuyo, mhlawumbe ngizokwenza kamuvanyana. Kodwa manje ngifuna ukunisusa evesini lesihlanu, niqhubeke njalo nize niyofika evesini lesishumi nesishiyagalombili. Futhi manje ukonga isikhathi ngeke ngikufunde. Kodwa manje uPawulu eqala esukela lapha kuTimotheo, futhi uma niqaphela ukuthi uqala kanjani ukukhuluma, ufikiselane umunyu. Manje uma niqaphela emva kwevesi lesihlanu,
now ready to be offered.
Ukuba mina sengiyanikelwa nesikhathi sami sokumuka sesifikile. Ngilungiselela ukushiya inkundla. Uyasuka niyabonge awu bhekisisane sami. Sengilungele futhi ukumuka kwami sekufikile. Ngikulwile ukulwa okuhle ngiqedile ibanga lami ngigcinile ukukholwa. Sengibekelwe umkhele wokulunga eyakungipha wona ngalolu suku inkosi umahluleli olungileyo. Kungeyimi ngedwa ngedwa kepha bonke abathandayo ukubonakala kwayo. Manje na-ke uyaqhubeka ukuba asho yenza konke yenza lezi zinto. Yini ukuba alethe ijazi?
Now we start right off, and he says, Demas.
Manje siqala kusuka ngqo futhi uthi uDema wangishiya. Fanele kufike isikhathi enkonzweni yakhe. Iqale sengumvangeli osemncane, umprofeti osemncane, wonke umuntu wayemthanda. Kodwa manje niyaqaphela ngokwehlela ngezansi phakathi lapha kwathi wonke umuntu ungishiyile. Ngenxa yani na? Izwi. Inkathi uJesu umprofeti osemncane waseGalile wathola isikhathi futhi washiya. Wonke umuntu ohlala nezwi kaNkulunkulu ufika kuleyo ndawo lapho beshiywa khona yizwe nezwe lezenkolo. UJesu wapha ukudla izinkulungwane ezinhlanu ngosuku olulodwa futhi babutha obhasikidi abagcwele imvuthuluka ewile yolofu abahlanu nezinhlanzi ezimbili. Wasekuthi ngalo lona usuku olulandelayo, ngikholwa ngokuthi kwakuyilo, uqala ukwehla nezwi futhi bonke baqala ukusuka kuye. Futhi waqalaza kubafundi wayesethi nithanda ukumuka nani na. Ngisho namashumi ayisikhombisa abafundi bakhe uqobo abagcotshiweyo bamshiya. Futhi wathi nithanda ukumuka nani na. Waseke uPetro ekhuluma lawo mazwi abalulekileyo ngokuthi sisi uya kuphi na wena wedwa unokuphila okuphakade. Kaphelani kodwa isikhathi siyafika lapho okufika khona isikhathi sokushiya. Futhi sifanele sifike. Sifanele sifike. Futhi manje nginabaprofethi abaningana nezinto phakathi lapha engizothathisela kubo ukufakazisa kini ukuthi leso sikhathi siyafika. Futhi sesifikele mina. Akukho sidingo sokuzama ukusesula ngisuke kuso. Sesikhona futhi nje nifanele nisithathe. Abazange basesule basuke kuso. Bama futhi basithatha. Futhi benganamashoni ngevangeli. Ngiyaqaphela uPawulu. Ngikulwile ukulwa okuhle. Ngiqedile ibanga lami. Ngikuqinile ukukholwa. Hey. Wehle njalo lapho kwathi ngalwa nezilo. Futhi ngamakhululo emlonyeni wezingonyama. Nezinto edlula kuzo uNkulunkulu waba muhle kuye. Bole sikhani sasesifikile lapho ayesezomuka. Manje ake sithi ukumangala nje. Kwakungani ukuba indoda umfundisi ebambisene njengoba uDema wayenjalo kuPawulu azashiya uPawulu na? Niyamazi umfowethu pastor abaningi benu bamkhumbula. Wayevamise ukufunda lokhu ngoDema. Wathi uyazi ukuthi ngizokwenza njani umfowethu uBrenham uma ngifika ezulwini. Into yokuqala engizoyenza mina ngase ngithi yini? Wathi ngizohamba ngikhuphuke ngqo futhi ngithole ukuthi uDema ukuphi ngizomshaya ngawo wonke amandla ami. Ngase ngithi uzojika bese ethi pastor uyokwenzelani lokho na? Wathi wamshiyelani uPawulu ozihluphekelayo omncane lapho ayeshiwe khona yiwo wonke umuntu na? Angikulayezi lokho, angikholwa ukuthi bayoba nokulwa phezulu lapho. Kodwa nje ngicabange ngomfowethu Baxter esho lokho ngoba wamdabukela kakhulu uPawulu. Wayezeni uPawulu na? Wayeshumayele nje ngakho konke okwethembeka nomoya ongcwele wawuphezu kwakhe. Futhi ngenkathi ebhala phansi lapho ngalabo befundisi abangamanelekazi nezinto, ngicabanga sengathi kwaba khona ukuquma. Wathi abesifazane mabathule emabandleni abavunyelwe ukukhuluma futhi yena esejele ngaso leso sikhathi. Ucabanga ukuthi nje bathini abanye balabo babhishophi na? Lo mfo ophezulu lapho ejele uhlangane ngayo nokusibhalela phansi lapha nabo. Futhi unoTimotheu umkhafi wewayini na enaye. Futhi ngakho lapha usenhla lapho manje ukuthi wodla uTimotheu ngewayini. futhi lapho ulele jele futhi ubhala phansi usitshela lokho ebesifanele sikutshele umoya ongcwele ukuba sikwenze. Kodwa wathi uma ini izwi kaNkulunkulu liphuma kini lase liphuma kini kuphela. Uma umuntu ethi ungowomoya noma umprofethi makazi ukuthi engikulobayo kuyimiyalo yenkosi. Niyabo, niyabo, isikhathi siyafika bangani. Futhi ngifuna abantu ezweni amathephu aya khona kubo ukuba bakhumbule ukuthi isikhathi sokwehlukanisa sizofika. Sifanele sikwenze. Angazi ukuthi ngikhale kangakanani esikhathini sokuphela ukuphela kwami komgwaqo. Angazi lokho kuNkulunkulu. Angazi mayelana nekusasa ukuthi linjani nokuthi ubani. Angazi ukuthi liphetheni, kodwa ngiyamazi oliphethe. Ngakho wakhelwe lapho-ke ukukholwa kwami phezu kwalokho. Manje ngicabanga ukuthi uDema akamshiyanga wayeseqala ukuya emaklabhini asebusuku. Angicabanga ukuthi uDema wakwenza lokho ngoba uDema wayeyindoda eyayigcwaliswe ngomoya. Wayengumsizi omkhulu. Uma wake wawuthatha umlando kaDema, wayengumshumayeli odumile, indoda enomoya omuhle, ephucuzekile, epholisheke ngokuphakeme, efundile. Wayeyindoda ekhaliphile. Kodwa kungani eshiye uPawulu na? Ileyo nto-ke yini eyamenza akwenze ashiye uPawulu na? Angikholwa ukuthi wayefuna ukuya eklabhini yasebusuku noma yini enye, kodwa ngikholwa ukuthi kwakunguNkulunkulu ehlukanisa uPawulu. Manje ngicabanga ukuthi uDema ake sithathe eminye imicabango kaDema. Njengoba ngangihlezi phansi emmangweni ngimangala kolunye usuku ishe sekusemini, futhi ngangicabanga kungani uDema wayefuna ukushiya lowo mfo na? Kungani ashiye lowo mshumayeli omncane ozihluphekelayo owamholela enkosini? Indoda eyaba phambili emvuselelweni phakathi kwabezizwe, umprofeti sibili na? Akekho owayengathi wayengesuye umprofeti. Wayengaphezu komprofeti, wayengumpostoli. Futhi umpostoli omkhulu nonamandla kwabezizwe. NoDema wayebambisene noPawulu, wayenehlanganyelo futhi ewubonile umoya kaNkulunkulu wangaphezu kwaleyo ndoda. Uthi kungani afulathele umuntu onjengalowo owayekade eqinisekisiwe ukuthi wayeyinceku kaKristu na? Ngiqaphelile yini uPawulu lapha ethanda lelizwe lamanje? Manje angikholwa ukuthi uDema wahlubuka. Angiwukholwa ukuthi wakwenza lokho. Kodwa ngicabanga ukuthi waba nombono ongesiwo ngoPawulu. Manje uDema uvela emndenini ocebile futhi wayenothile. Futhi imali ngesinye isikhathi isho inkolo kubani. Njengoba besho eCalifornia, uma ungenazo izimoto zohlobo oluphambili, amaCadillacs amathathu, awusiye owomoya. Ngakho kusho ukuthi uma ungaphumeleli, uma ungenalo ibandla elihle kuwedlula onke elikhoya edolobheni, abantu ngeke baye. Cishe impela kube ngaleyo ndlela lapha kuyafakazisa kuwe. Ufanele ube nebandla elihle kwedlula onke ezweni. Mangenjalo bathi wena usho ukuthi ujoyine isigejane esincane esinjalo na? Benazi yini ukuthi inkosi yethu yayingenandawo yokucamela isikhanda layo na? Benazi yini yayinebhantshi elilodwa kuphela na? Niyabo? Futhi yayinalo yayiwuhlobo lomuntu nje olwaluphushwa luyiswa le nale. Futhi yayingenandawo yokucamela isikhanda layo. Kodwa ngahle kuba babecabanga into efanayo futhi bacabanga ngayo. Futhi manje ngikholwa ukuthi uDema wabona ukwehluleka ngokubonakala sengathi enkonzweni kaPawulu. Ngicabanga ukuthi wacabanga ukuthi umfo omdala wayesewashekile phambi kwaNkulunkulu. Manje wacabanga ukuthi abantu babezokhipha amehlo abo bawanikeze uPawulu. Manje uPawulu wakusho lokho. Wathi uma kwakungenzeka okungenani beniyokhipha amehlo enu ukuba ninginike wona. Isizathu uPawulu cabanga ukuthi wayenamehlo amabi ngoba wathi ngilobe ngamagama amakhulu impela. Wathi igama elikhulu kodwa nginehumusho ilexican futhi lithi amagama amakhulu. WayeseRoma entilongweni lapho kwakuyinto eyiphutha, wathi amehlo akhe ayekade emhlupha selokhu kwaba umbono wasezulwini. Ngakho abantu ababeyokhipha amehlo abo, niyabona uPawulu ehlupheka amehlo akhe emhlupha futhi yena ehlupheka futhi wacela iNkosi ukuba imphilise izikhathi ezintathu. Futhi wathi ukuze ngingaziphakamisi ngobukhulu besambulo, kwathunyelwa kimi isithunywa sikadevele ukuba singimukule. Manje kwakuba kahle impela besimshafuthi, abe kahle besimshafuthi. Niyabo uPawulu wayenenkonzo enkulu kunabo bonke abanye apostoli behlanganiswe ndawonye. Abanye babo babengathi, awu, ngahamba noJesu. Ngani umuntu emgwaqeni wahamba naye ngenkathi eselapha? Kodwa uPawulu wambona esensikeni yomlilo emva kokuba wayesefile, wembelwa, wenyukela ezulwini futhi wabuya wayesebiza uPawulu. Niyabo esendleleni ebheke ezansi eDamaseko. Futhi wayenenkonzo enkulu kulekaMatewu, uMarko, uLuka noma yimuphi walabo abanye. Wayephambili kude kakhulu kubo. Futhi wathi, funa ngiziphakamise manje bese ngithi, manje nina bafo anazi lutho ngakho, ngibone iNkosi emva kokuvuka kwayo. Awu, bathi sahamba nayo. Awu, kanjalo bonke abantu ezansi ngokuzungeza iGalile neNazaretha nokudabula izwe lapho, bonke bahamba nayo. Kodwa niyabo uPawulu wakhuluma nayo futhi wayibona isesimweni eyayikuso ngaphambi kokuba yenziwe inyama. Niyabo futhi yayala uPawulu ikuleso simo. Ngenkathi sekulokho kukhanya, yayala uPawulu futhi uPawulu wayeyibonile, wayesethi, funa ngiziphakamise ngizizwe ngiphakeme kakhudlwana kunabanye benu bazalwane. Nganikwa isithunywa sikadeveli esilokhu simshaya abe phansi. Wayesethi, nganxusa iNkosi kathathu ukuba lisuke kimi, futhi yathi, Sawulu noma Pawulu, umusa wami wanele. Wasethi-ke uPawulu, ngizojabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami, ngokuba uma ngibuthakathaka ngikhona nginamandla. Niyabo, ngiyojabula kubo. Manje ngiqaphelile, manje indoda eyayikade inenkonzo enkulu ukwedlula noma ekabani wabo bonke ababekade besensimini, uPawulu inkonzo enkulu kwedlula zonke ezabo bonke. Owayekade ebona uJesu esethikeni yomlilo futhi wamyala ukuba enze akwenzile, futhi wayeqinisekiswa uNkulunkulu ofanayo, amandla afanayo, nezibonakaliso nezimanga zingaphambili le kwanoma yimuphi umbuzo. Futhi wayephafu kakhulu, wayenebhantshi elilodwa kuphela. Eshumayela esigejaneni sabantu esasingakhipha amehlo aso, nabanye babo bengosozigidi. Nekho uPawulu wayenebhantshi elilodwa. Wathi, ulethe lelo bhantshi, kuyabanda phezulu lapha. Wayesezweni elinezintaba, wayenebhantshi elilodwa kuphela. Futhi uThema endodeni eyayingeyokuma okuphakeme, enomqondo onzulu ophakeme, iphucukile, ifundile. Nesitebi esasinokuningi ushintsha kwezingubo, lowo mfo kwakukhwela kungalungile kuye. Wayenabangane abaningi kakhulu ababengakhipha amehlo abo ukuba bamnike lona. Futhi lokho wayempofu kakhulu, wayenebhantshi elilodwa. Kukhona okwakungalungile ngoPawulu. Oh, niyazi lowo moya usuke ezweni basenawo ngaleyo ndlela. Imana isiuNkulunkulu munye kuphela uNkulunkulu. Niyabo, kodwa abantu bacabanga ukuthi ngoba unenkonzo enkulu ufanele ube nakho konke lokhu, nakho konke lokhu, nazo zonke lezi zinto ezinkulukazi nezikole ezinkulu nobani bani abakhulu. UNkulunkulu akasebenzi kulezo zinto. Noma okungenani lowo bekungumbono wami. UNkulunkulu usebenzana nomuntu ngamunye. Akazange sigcobele ukuba sihambe senze izinto ezinjalo. Kodwa uPawulu enebhantshi elilodwa, futhi utshela uTimotheyu lapho ukuba alilethe kuye, ngoba kwakumakhaza phezulu lapho. Indoda eyayinenkonzo eyashumayela emashumini ezinkulungwane uPawulu akwenzayo, nenkonzo eyayikwazi ukwenza zonke izinhlobo zezimangaliso. Futhi wayebone uJesu esethikeni yomlilo, wamyala futhi nokho wayenebhantshi elilodwa. UThema wathi, umfo njalo wayezosuka kuye. Manje Ikathe phezulu lapho eshumayela ngase Trowa sithola ukuthi kukhona indoda phezulu lapho yayingumkhandi wethusi futhi yayishinga futhi yayibuzondi buKristu futhi yenze yonke into kuPawulu eyayingayenza kuye yamphosa ejele futhi konke ngisho noPawulu wamexwayisa uTimotheyu ngento efanayo umbhekisise lowo mfo futhi nangudema uNkulunkulu abantu mabakuzwe nakho kwaba umudema ebeduzele kwendoda eshaya indoda ngobubhute ngenxa yokuphikisana naye manje ninabashumayeli beChurch of Christ yembathani amabhantshi enu manje ngaye ngaba nomunye owake wangitshela wathi ngishaye ngobumpumputhe ngishaye ngobumpumputhe wena unoboya ongcwele ngishaye ngobumpumputhe ngathi uzuvele impumputhe yabo manje uPawulu akamshaya ngani umkhandi wethusi umpumputhe na uthi olufanayo lukamoya olukubantu olucabanga lokho yinto efanayo eyayikudema indoda eyakwazi ukushaya indoda umpumputhe ngenxa yokuphikisana nayo futhi-ke iyajika iyeka umkhandi wensimbi kuba one inkonzo yayo emzini akungabazeki udema wathi yena usewashekile uselahlekelwe yizo zonke iziphiwo zakhe uselahlekelwe yisiphiwo sakhe sokushaya ngobumpumputhe aniboni ukuthi lowo moya usaphila kanjani bathi usewashekile mfowethu nje kwekanga phezu kwekhanda labantu nje abakutholi yilokho kuphela okukhona kukho niyabo nje abakwazi ukukubona niyabo abaqondi manje udema kayishayanga leyo ndoda kumpumputhe ngoba wayefuna akashongo yini ujesu angezi lutho ngize ngikhonjiswe ngubaba kuqala angitshelanga yini eminyakeni eyadlula ngomama wami uqobo wayelele efa futhi athi bill yini umphumela wami na angishongo lutho unkulunkulu waze washo njalo kuqala futhi yilokho nje okwenzeka umuntu angekwazi umuntu uyisehluleko wasekuqaleni uyisisebenzeni kuphela kulokho uNkulunkulu akusebenza ngaye noNkulunkulu usebenza indlela yakhe uqobo kodwa uma nibona laba bantu abaphakeme behlala njalo enalokhu nalokho nokunye kungcono uthethe kukho yabo ujesu uqobo lwakhe angakwenzanga lokho wathi ngisebenza kuphela njengalokhu ubaba esebenza yangikhombisa ukuthi angenzeni bese-ke ngiyahamba ngikwenze ngeke ngenza okunye noma yini ngenye indlela kunaleyo futhi lapho udema wabona uPawulu indoda yayinenkonzo enjalo futhi nokho wayempofu kakhulu ngangokuthi wayenebhantshi elilodwa kuphela futhi wayefuna uTimotheyu alilethe kuye ibhantshi elilodwa kodwa uPawulu wenza isibonelo njengoba uKristu wayenjalo wayenebhantshi elilodwa pho yingani izindebo nezinqobo zezimali nezinto zisho okukhulu kangaka kubantu namhlanje na aphelani manje futhi wayenamandla ngawokuthi noba yimuphi umuntu owayephambene nalokho akushumayelayo wajika wayesethi uzoba yimpumputhe kube yisikhathi nendoda yaba yimpumputhe futhi nakhu kwakukhona umkhandi wethusi enzeka shumi kuye kulokho leyo ndoda eyayikwenzile futhi nokho yemuka nakho udema kufanele ukuthi wacabanga awu uyabo umfo mdala usewashekile manje uselahlekelwe inkonzo yakhe qhabo qhabo wayengalahlekelwe inkonzo yakhe lutho nhlobo unkulunkulu akazenzi izinto kanjalo unkulunkulu akase umuphi oyindiya ya kaphelani manje upawulo wayengo kuthize okusohlelweni njengo-elija u-elija umprofethi wenyukela entabeni ngomyalo kankulunkulu futhi wabiza umlilo ukuba wehle uvela ezulwini futhi wehle futhi wabiza amanzi futhi ayafika wayeseke yala ngomlayezo kankulunkulu futhi wabulela abapristi abangamakhulu amane wabanquma amakhandi abo futhi wabadedela bagingika behla egqumeni wayeseke baleka ngokusongelwa ngowesifazane owesifazane omncane oyedwa ongumzenzisi noma wayengumphika inkolo uJezebel lo wesifazane omncane oyedwa owenguyena owayekhamile kukho konke nokunikwakho kwaba nguye Oh, akubangelayo wabuyese ngathi wayezothola yena kuqala kodwa uNkulunkulu nasithi nazokwenza izinto nezingebo zakhe zingasebenza kuphela uma isebenza ngokwentando kaNkulunkulu. Aniboni yini bangane, nifanele ninyakaze ngendlela kaNkulunkulu yokuyakaza. Wengaki ngibeka futhi ngeluleko abazalwane nokuthi ngithande kangakanani ukuhamba ngiye ngale futhi ngibaqhawule bese ngithi bazalwane akwenzi mehluko sibe ngabazalwane nje ngokuhambisana. Ngiyakwenza kanjani lokho futhi ngigcine ukuyala kwami ushumayele yize kwafuna ukwenza lokho. Ngiye ngama phakathi kwabefundisi futhi bathi mfuli Branham uanti wami ngapha ngiyazi ukuthi wena ungumprofethi othunywe evela kuNkulunkulu yana ngale ufike umenze kuba aphinde abone. Ngifike sengathi bengingakwenza ngeke ngakwenza aze angitshele ukuba ngikwenze. Niyabo akekho obengakwenza. Elija akakwazanga ukukwenza, akekho omunye owayengakwenza. Manje sithole ukuthi uPawulu uDema eshumayela noPawulu wayembonile uPawulu ebona indoda elunyonga ilele lapho wayesethi yabona ukuthi unokukholwa kokuba uphiliswe sukuba ube ngezinyawo zakho uJesu Kristu uyakuphilisa. Wayembonile ephilisa abagulayo futhi nokho uyamshiya umngane wakhe uTheofilu ekhula. UPawulu ulahlekelwe inkonzo yakhe kishe yilokho uDema okufanele ukuthi ubengakwenzi ngani uma ubenesiphiwo sokuphilisa. Akenyukelanga ngani lapho bese ephilisa lowo bhuti owayeme ngakuye ngokwethembeka okungaka na? Wathi ngimshiye phezulu lapho egula futhi anginalo ibhantshi futhi ngifuna ungiphathele lelo bhantshi. Futhi umkhande lowo mkhandi wensimbi wavele wawona nje lowo mhlangano edolobheni. Ngathi-ke kakuthi ngisuke edolobheni wangifaka ejele. Sengathi ngiyambona uDema ethi hlobolulu lo mshumayeli lolu oseluphendukelwe waba yilo na. Yabo futhi mfowethu ubanenqwaba yaleyo mimoya kaDema ezweni namhlanje. Abazi ukuthi konke kumayelana nani. Yabo akukho sidingo sokuzama kukuchaza kubo ngoba ngeke bakuthole empeleni. Yabo ingeko kaKristu ilandela amanyathelo ezinyawo. Omunye abadikoni bakithi lapha angazi noma ukhona yini lapha kulo busuku noma cha. NguTony Zabel uvamise ukuba khona lapha futhi wafika kimi wayesethi lapha esikhathini esingeside ngaphambi kokuba athole eze ngapha wathi ngaba nephupho. Iphupho icakile wathi ngaphupha ngizama ukuthola indlela yami eqonde phezulu ngasezulwini. Wathi ngibone indoda iza yembethe ingubo ende emnyama futhi yayifunda incwadi. Wayesethi ngafika kule ndoda ngase ngiyibuza yiphi indlela eya ezulwini na. Yayisithi buza indoda engaphambi kwami. Nalowo kwakungumelusi webandla ayeye kuye. Wahamba wathi ukuqhubeka kancane wayesehlangana nenye indoda yayembethe ingubo ende emnyama futhi yayicula amaculo iqhubeka. Nalowo kwakungomunye umelusi, bobabili abelusi bangabangane abaqondene nami. Wayesethi indoda enomoya omuhle. Wayesethi yiphi indlela engiyikhuphukela ngayo esiqongweni sentaba lapha na? Yathi buka lapha, yathi uyabo omile phezulu lapho esiqongweni lowo mfo omncanyana na? Ngathi yebo. Yathi nakho kumi umfo egqoke iuvaloli nesinye salezo sesigqoko samakhawa. Omunye wathi ezazi eKentucky wathi ekhuluma ngami ezazi lapho wathi lowo mfo ubukeka efana nanoma yini kodwa ungumshumayeli. Ngahle kube umlimi noma enye into kodwa niyazi akusikho ukubukeka. Futhi wathi kwakuyimi ngimi phezulu lapho futhi wakhwela waze wafika kimi. Wayesethi ngambamba ngengalo ngase ngimholela phezulu ngaze ngafika esiqongweni segquma. Futhi wawukhona ihlane okufanele kwedlulwe kulo. Ngase ngithi Thoni ufanele ngiwushiye lawa futhi ufanele uzihambele ngesingawe kokunye kwalokhu. Wathi mfoyi Branham ngingenze njani kusukela lapha kuqhubeke na? Ngakho ngathi woza lapha Thoni bheka phansi lapha uyayibona leyo mikhondo yabamba ngezinyawo inegazi kuyo na? Ngathi yilokho ebengikulandela yonke indlela. Hlala kulokho nje. Leyo nto kuphela engiyaziyo ukukhomba umuntu kuyo. Hayi esivumweni khona noma madlingozi ohlobo luthize kodwa kuleyo manyathelo anegazi akuholela ebhayibhelini igazi likaJesu. Manje ingabe indoda yazizo injani indoda enabangane abaningi kakhulu abangososigedi nebhajeli lodwa? Indoda eyayinamandla ukushaya umuntu ngokumpumputhe futhi yayekela indoda ixoshe ikhiphe edolobheni. Ayangenza nto ngakho yasukuma yaseyiphuma. Yakhulekela abagulayo futhi yayishiye umngane wayo egula. Notembe wayishiya bonke abanye babo bayishiya bonke bayishiya. UPawulu wathi wonke umuntu ungishiyile bonke bamshiya. Ngisho lokhu uma indoda ima iqinisile ezwini hayi nje emhlanganweni owodwa kodwa kuyo yonke imhlangano. Uma indoda ima iqinisile ezwini isikhathi siyofika lapho beyishiya khona. Impela bakwenza enkosini yethu bayoyishiya uma imele iqinise. Wonke umuntu ungishiyile futhi manje ucabanga ukuthi uDema nabanye babo indoda bacabangani? Nxa sazi sonke esazi umbhalo ukuthi uLuka wayengudokotela futhi uPawulu noma yikuphi la ayeya khona wayehamba nalo dokotela na futhi eshumayela ukuphilisa kaNkulunkulu futhi eshiya umngane wakhe egula empofu kakhulu wayenebhatshe lodwa futhi wayekela indoda emxotha emkhiphe edolobheni kanti wayekwazi ukushaya indoda ngompuputhu. Niyabona becabanga ukuthi wayewashekile kodwa wayewashekile. Wekhona impela emanyathelweni anegazi wayelandela kuwo. Ngiyethemba niyaqonda. Wathi wonke umuntu ngishiyile uDema ethanda lelizwe namanje ukuthandwa ngabantu komuntu. Halo dokotela uDema, ngiyazi une-PH yakho. Oh impela bayakuthanda lokho. UJesu wathi nithanda kanjani ukuma emasinagogweni futhi nibize ngorabi kanjalo njalo? Wathi kuphela nemukela ukulahlwa okuningi. Niyabo, manje siyazi ngenkathi ngibonela dokotela emlandela noma ekanye naye futhi uPawulu wathatha uLuka wathi lapha uLuka nguye yedwa kuphela ongangishiyanga. NoLuka muhle kuye kodwa uLuka uyaphumelela kuye. Udinga uLuka enzela inkonzo yakhe. Nalo dokotela elokhu elandela indoda noma ngaphi la yayiya khona futhi yashumayela ukuphilisa kaNkulunkulu. Le ndoda eyashumayela ukuphilisa kaNkulunkulu yayikwazi ukuphilisa abayizishosha futhi ivuthi abafileyo nakho konke okunye futhi ibone imibono emikhulu futhi ikhulume izinto ezazifezeka futhi yashiya uzakwabo emsebenzini impela egula futhi yayingaba namadola ayisigidi futhi yakha izakhiwo ezibiza amashumi ezinkulungwane zamadola nezikole ezinkulu nezinto ezinjalo kodwa ingenalo ngisho kuphela ibhantshi elilodwa vo ukuba ilicaba icabeke emhlane wayo. Dema wathi angizimatanisi nomfo onjalo nje ungumuntu wezinga eliphansi. Ngizokwenyuka nabazalwane basehlelweni, ngizokwenyukela lapho engizoba ngumuntu othize khona. Woma kwakuyinto enjalo ngithanda ukuhamba futhi emva nje ngokuba ubhaptize eqedile. Niyabo, ngokushiya lo mfo omncane opofu ekuleso simo wayefanele ame ngakuye. UPawulu waba nguye owamholela kuKristu kodwa niyabo ungaphandle kokwazi umoya ukwazi ukuthi intando kaNkulunkulu iyini bese-ke wenza intando kaNkulunkulu. Niyabo, manje kodwa lapho yamshiya ekuleso simo wamshiya bonke abantu bangishiyile. Ngicabanga kanjani ngalokho? Ukuthi ikanjani inceku eyoma ngeqiniso ezwini masinya noma kamuva? Kumbulani nje abantu bazoyishiya. Manje sifuna ukushaya lokho okwemizuzu embalwa nje futhi ngeke ngisanihlalise isikhathi eside manje ngoba nginifuna lapha ekuseni. Njalo uma inceku kaNkulunkulu ima ngeqiniso ezwini bonke bayayishiya futhi manje nje thatha noma ikuphi okufunayo noma ngasiphi isikhathi ebhayibhelini noma emlandweni ukuthi uma indoda ihlale ngeqiniso akunandaba ukuthi yayithandwa ngabantu kangakanani uma ihlale ngeqiniso ezweni isikhathi siyafika lapho izwe lenkolo lalishiya khona futhi linqume manje kufundeni nje lapho lithatha ibhayibheli kusukela kuGenesisi ngale kuya encwadini yesambulo bese nikuxosha emkhandlwini wasenayisiya wangaphambilini bese nikuthatha nikuyisa phansi kobaba basenayisiya futhi wonke umuntu wonke andwele wonke umprofeti yonke inceba nkulunkulu yeqiniso eyayihlala nezwi yayishiywa yinto yabefundisi futhi ilahle phansi nopawulo wayengomunye wabo futhi uma ngengathi abekhona oyedwa namhlanje ekungaba yinto efanayo kweqiniso impela ufanele unqwamane naleyo ndawo ifanele ifike cabanga ukuthi indoda engaba nenkonzo enjalo ifanele ibe nezwe libe phansi kwesithupha sayo ngo ifanele kodwa bangeke beze babe ngaphansi kwesithupha sayo yabo nendoda enjalo ibingeke ibeke inkonzo izwe phansi kwesithupha sayo ibizoyibeka phansi kwesithupha senkosi yayo ngoba ayikho lapha izimele yona imele inkosi yayo niyazi umuntu zama ukufuna udumo komunye futhi badumisana futhi bamhlazise uNkulunkulu ngokwenze njalo yabo sizama futhi senze abantu abakhulu phakathi kwethu futhi uma sike sibe abantu abakhulu futhi singabantu abancane sonke singabantu abancane munye kuphela omkhulu phakathi kwethu futhi lowo yinkosi yethu yabo futhi senze inhlangano yethu ibe nkulu kakhulu kunoNkulunkulu ibandla elingcwele elikhulu lalokhu lokho noma okunye ababhishophu abangcwele abakhulu kanjalo njalo azikho izinto ezinjengalokho lolo udumo lomuntu munye kuphela ongcwele futhi lowo nguNkulunkulu ongcwele onguNkulunkulu phakathi kwethu akusithi esingcwele ngumoya ongcwele obithi akusikho uma sibona izinto zenziwa akusithi esenzayo ngumoya ongcwele uJesu wathi akusimi owenza imisebenzi ngubaba wami uhlela kimi futhi nguye wenza imisebenzi futhi akusuye owenzayo kulungile kodwa sithole lezo zinceku zeqiniso kusukela phansi esikhathini manje nansi into engifuna ukuthi nje ukuze jwayeza yona imizuzwane embalwa manje ngokuvamisile esikhathini esinje njengalesi lapho umuntu wayehlale ngokweqiniso ezwini nabo bonke abantu emshile uNkulunkulu aze angene ekuvikelweni kwalowo muntu bese eyiqinise ngomthele inkonzo yakhe yabo kunjalo induduzo enjepho induduzo yethu yakhele esithembisweni sezikaNkulunkulu akunandaba ukuthi izwe lithini ukuthi izwe lenzani lokho akusiyo amathemba ethu alakhele kulokho izwe elikwenzayo ngicabanga ukuthi lelo culo lihle kabi ngifisa sengathi bengingacula bengihlala njalo ngifuna ukucula yabo labo abalinda enkosini bayothola amandla amasha bayokhuphuka ngamaphiko njengokhozi bayokhijima bangakhathali uma behamba abaye kuphela amandla ngifundise enkosi ukulinda ngifundise enkosi ukulinda phansi ngamajelo ami ngiyakuthanda lokho uthi ngesikhathi sakho uqobo esihle uyophendula izinxuso zami ngifundise ukuba ngingekuthembeli kulokho okwenziwa abanye kodwa nje ngilinde emkhulekweni impendulo evela kuwe yilokho-ke leyo inceku yeqiniso elindela isikhathi senkosi yayo yazi lokhu ukuthi imibhalo ingehluleke wakhathaleki ukuthi kwenzekani umbhalo uzofanele ume uqinisile esikhathini esinjengaleso kungale nkathi uNkulunkulu ngokwejwayelekile engena khona ukuba azisize ake sibuke u-Elijah ngenkathi wayekade eshiyiwe ngani na ngoba wayehlale ngokweqiniso ezwini wathi bonke abantu bangishiyile
and he was excommunicated
futhi wakhishelwa ngaphandle emphakathini enhlanganweni ngisho nasenhlanganweni kazwelonke noma ibandla likazwelonke lakwa-Israyeli umpristi nabo bonke wayemthikijele ngaphandle futhi wayengenalo ngisho ibhantshi kakhulu njengopawulu kodwa isiqephu esincane sesikhumba sevu noma isikhumba esiqhukile ezisonge ngaso futhi wayehlala phezulu entabeni futhi wayondliwa izinyoni yebo mnumzane ngani na ngenxa yezwi likankulunkulu ngoba wayeqinisekile ku-isho kanje inkosi manje bonke sebehambe baba yisimodeni inenekazi lokuqala lezo ujezibele wayekhiphe konke okwezifeshini nezinto nabapristi basebezinikele kukho kanjalo njalo nabo bonke ababashumayeli kanjalo njalo baziqondanisa nakho kodwa hhayi elinde wahlela ngokweqiniso kulelozwi futhi washiyela into enjalo wazobebenza kakhulu kosi mina ngedwa engisele futhi sebefuna nokuphila kwami kodwa uNkulunkulu umnikeze indodozo wathi ngisenezinkulungwane eziyisikhombisa ezansi lapho yabo angikholwa ukuthi u-Elija wazizwa ekhukhumele ngalokho ukuthi kwase kunguye kuphela kodwa ngicabanga ukuthi nje wayeseshiywe kakhulu kwakuthi njalo uma enyukela kumpristi kuyobamba umhlangano babemxosha wayehlala lapha phuma lapha wena luhlala phuma lapha hamba wenze lokhu kwakhombisa ngenkathi u-Elisha efika owathatha isikhundla sakhe awu benzani na baze ngisho ba umfo osemncane wayenepandla futhi bathumela abantwana babo abancane ukuba bahlekise ngalabo waka abadala bathi bobabili wayethathwa njengowaka bathi bandla endala bandla awenyukanga ngani njengoba kwenza u-Elija na abakholonga ukuthi wenyuka niyabo nje bacabanga ukuthi wayeyisikhejane sowaka kodwa babeqinisile ezwini nenkonzo eqinisekisiwe u-Elija wama kulungile udanyeli wathatha isinqumo esiqinisileyo niyazi ukuthi ngikutholaphi lokho kudanyeli weshumi lambili noma udanyeli wesishiyagalolunye ikhona uma udanyeli wathatha isinqumo esiqinisileyo sezwi kwenzekani kuyena ngenkathi eyindoda eyisekela lenkosi kodwa wathatha isinqumo esiqinisileyo sezwi futhi wakhishwa futhi waphaswa emphandwini wezingonyama ndoda kankulunkulu imiqinisile ezwini abantwana bamaheberu bahle baqinise ezwini phansi kwesimemezelo senkosi ukuthi noma ubani ongayi kukhothapho leso sithombe uma ukukhala kwehabhu namacilongo kubethwa kanjalo njalo noma ubani ongayi kukhothapho esithombeni sethu uyaphosa ethandweni somlilo futhi bazifulathele isithombe futhi ba kungakhathaleki ukuthi baba ngabangathandwa kangakanani ngabantu kungakhathaleki ukuthi babayakhishwa kanjani emphakathini base waqinisa ezwini ngiyakuthanda lokho ujakobe omunye wayene wayekade engekho ekhaya isikhathi eside futhi waba nobizi ukuba ekhaya ayobona abantu bakubo futhi wayesendeleni yakhe eqinisekile obizweni lwakhe eqinisekile kuholweni kwakhe wayenezinto zikahle ngapho kodwa uNkulunkulu uqala ukusebenzana naye ukuba aye ekhaya futhi esendeleni yakhe ebheke ekhaya waphoswa phakathi kwezindawo ezimbili ezimpintshile umkakhe nabantwana bakhe ngakuleli cala nomfabo owayemzonda u-Esawu eza lapha nempi ukuba adibane naye futhi wama emfudlaneni omncane umfudlana iPheniyeli labo futhi wama lapho futhi sibe sinjepho
Esau,
emzonda, eza nempi ukuzodibana naye. Nakhu kwakukhona umkakhe abafazi ababili nabantwana bonke bengakuleli cala lomfudlana futhi wabambeka endaweni empintshile. Ngani na? Ngoba ukuba wayekade ehlala ezweni lakubo ubaba kwakuyoba kahle. Kodwa wayenobizo izwe kuNkulunkulu elimbizele ekhaya lakubo lenjabuko. Hallelujah! Kulunkulu busisa indoda.
You got to change too.
Yathela ukuqoko futhi, hey mnumzane.
Jesus.
UJesu Ngiqinisile ezwini likababa.
Ngenza kuphela
lokhu baba akushoyo. Kulotshiwe ukuthi akusifa sodwa umuntu ayaphila ngaso kepha ngawo onke amazwi akhulu emlonyeni kaNkulunkulu. UJesu eqinisile njalo njalo kulelo zwi. Fika isikhathi lapho elahlekelwa yibo bonke abangane ayenabo. Bonke bamshile futhi bamuka bonke. Nabantu bambona ebhuqwa. Ehleka usulu balahlekelwa kumethemba. Bekumenzeka kanjani ukuthi umuntu oyekwazi ukukhuluma nomuntu ofile ethuneni futhi avuthi? Bekumenzeka kanjani ukuthi umuntu obekwazi ukutsho izehlo zingakenzeki zibe semgqeni futhi angabi nakho angehluleki izezo? Futhi wahlala emagcekeni nodobuza bakhe bapha ekuhlutshulweni kwetshebe nesikhwehlela sikagawume adakiweyo emabuthweni sehle ebusweni bakhe nendwengu ekhanda lakhe futhi bamshaya ekhanda ngenduku futhi bethi profetha futhi sitshele ukuthi ubani okushayile futhi sizokholwa. Awu abafundi bavele basuka bahamba bathi a Nyabona ngabe basinyana ukuthi uNkulunkulu wenzani? Ukuthi mase wathi kanjalo lolo libovu ngekathi ema lapho wase
God has done 10
uNkulunkulu wenze izimangaliso zishume ezigamileyo ngabe nisalokhu nishinga kakhulu ukuthi anazi ukuthi usenguye uNkulunkulu na. Wathi lapho wenze shema zwa wabeka isikalekiso emazweni waletha amaqoqo amazenze ezimfane yebito loku kuphuma kwabulala onke amazibulo nengelosi yokufa yedlula ezweni futhi nakho labo bantu babengafuni ukumlandela olwandle lubomvu. Kushesha kanjani kuthi nje masinya ukuthandwa kwakho ngabantu ngenkathi bebonele imikhonto emikhulu ebekezelayo yamadoda ayikhulu lezinkulungwane eza kanjalo noma mhlawumbe ya mhlawumbe amadoda ayisigidi eza noma umdumo wezinqola zamahashi nothuli luthunqa bavele badela abasebewela yovane futhi Mose sasifanele sifele emumva lapho.
God said he let him die.
Nkulunkulu wathi wabayekela abafela ehlane ngokungakholwa.
Moses, your ministry.
Mose, inkonzo yakho isiwashekile kuyilokho kuphela awusekho. Nabo abaqondi abakutholi. Futhi manje nento efanayo yayinjalo ngenkathi uJesu urabo semncane noma umfundisi noma umprofeti waseGalile. Ngenkathi eza zonke lezo zimangaliso nezinto, wayeke aze ame kanjani futhi ahambisane nento enjengaleyo na? Wavula kanjani umuntu ambophe ngamaketango kanti wayekwazi ukugabula uphawu ethuneni futhi avuse umuntu ofileyo ephuma ephakadeni na? Wayekwazi kanjani kanti wayekwazi ukukhuluma endodaneni eyayifile ishwabene wayivusa kuba iphile futhi noLazaro esefile futhi ebuye ethuneni futhi amkhiphe na? Wena kanjani kanti ngingumfana ophila khona yimi noma efa ophila? Ophila khona yimi ngasoda! Futhi ame futhi abantu babakatanga futhi waphinyiselwe ebusweni futhi angavuli umlomo wakhe na? Abafundi uzilahlekelwe yinkonzo yakhe. Ya, kuhamba ngaleyo ndlela-ke.
Even his church!
Ngishonabanda lakho abayishumnambili ayethokozile ngabo futhi wabatshela konke futhi wabathanda bamfulathela munye kuphela ohamba ngakuye lo. Khona impela eholeni lapho yonke into yabe isihambile na wonke amathemba lingasekho. Lapho waboshwa wasenyuselwa lapho futhi wabhuqwa futhi waphinyiselwa futhi babeka umhlane wakhe bengazi ukuthi lokho kwakugcwalisa ibhalo.
Why don't you know that the things are going on today is
full of things? Oh, I don't see anything with this in the other thing. I don't see anything with this in the other thing.
Why does he deny me to drink? Why does he deny
me to drink? Why does he deny me to drink? Why does he deny me to drink? Why does he bahamba bangene kukhongo futhi bakwenze bona uqobo ngoba ukuthi uJuda wayazi yini ukuthi wayedlala ingcenye kaJuda na? Ngicabanga ukuthi uFaro wayazi yini ukuthi udlale ingcenye noNkulunkulu wamvusela leyo nhloso na? Ngicabanga ukuthi uEsau wayokwenza izinto azenza na impela kutwa. Wathi banamehlo futhi ababoni izindlela futhi abezi. Kodwa ubhekisani umbhalo uyasombulula yabo.
We're at the end
now. Sizokuphela. Fanele kube ngalendlela. Manje ibandla lakhe limshile wonke umuntu nemvelo emshile ukhuluma ngomuntu oshiyiwe uPawulo wayengenako ushiywa hlobo kulokho ayenakho yena
ngisho
nakutali wayiqala ayekudalile kwakumshiya
The moon and stars and sun. Man, God,
umuntu uNkulunkulu imvelo nakho konke kwamshiya. Ngokho ugume lapho wafa yethu. Ngabe walahlekelwa inkonzo yakhe na wayegcwalisa inkonzo yakhe engalahlekelwa yiyo.
That goes with it.
Lokho kuhamba nayo. Leyo nto eyenzekayo. Lokho kufanele kuhambe nayo. Manje yonke into imshile kodwa kwakungalesi sikhathi lapho uNkulunkulu angena khona esigcawini ngoba wonke umuntu owazi izwi uyohlala nezwi azi ukuthi izwi liwuNkulunkulu niyabo nezwi lifanele lizisombulule lona izwi eliyehlulekiyo lifanele lizisombulule lona lifanele ngokwathelo ngoba izwi lingunkulunkulu Uthi uma lasebenza kwabanye konke kusukela phansi onyakeni izosebenza ngendlela efanayo khona manje ngoba linguNkulunkulu. Ningalokothi likukhohlwe lokho. Ukuba uJesu wayazi ukuthi yena ukugcwala kwezwi. Wayengesiye umprofeti kuphela wayenguNkulunkulu uqobo lwakhe wayeyizwi. Ingalezo sizathu uJesu umuntu kuphela wamshiyayo kodwa futhi nemvelo yamshiya. Wonke lwawo wamshiya. Yogi ezikanyazi njenga futhi kumekho kukhanya ngenkathefa. Yogi dimshile niyabo ngoba wayengumtshali wezinto zonke. Wayesezweni nezwe lenziwa nguye nezwe lalimazanga niyabo. Wayengumtshali wezinto zonke izinto zonke. Manje into kuphela ukuthi asidali kodwa sizama ukuguqula. Nalabo sizama ukubaguqula yilabo oshiyayo futhi asuka hambe niyabo. Uma kufika isikhathi sezwi ukuba leze ukuzibonakalisa kwalo kwangempela kufanele kube ngaleyo ndlela. Manje khumbulani nje. Kwaungaleyo nkathi lapho uNkulunkulu engena khona esidaweni. Uthepileni yenkosi yethu Jesu imisebenzi yamandla ayenzile okonyaka wokuqala nezinyanga ezisithupha wempilo yakhe. Oh, wayengumuntu omkhulu kanjani. Kwaungekho lotho neze olunjengayo emhlabeni. Lwalungekho neze selokhu kwasukela. Alusoze lwabakhona kamuva. Kodwa kwenzekani la? Kwenzeka kuningi kakhulu ukubhubha kunanoma ubani. Bonke abanye behlanganiswe ndawonye. Wabhubha imvelo futhi wabhubha ngokudaliweyo. Wabhubha into yonke ngoba kwakusesimweni esiphendukezelwe. Yingalezo sizathu inhliziyo yabantu yayibhuqa incengo kaNkulunkulu yeqiniso ngoba kuphendukezelwe. Imvelo iphendukezelwe. Yingalezo sizathu uma imvelo iyinhle kakhulu njengoba injalo iphendukezelwe. Iye banjani uma isithola kuqulwa ibuyiselwe entandweni kaNkulunkulu. Uma izwe lingathela amagrebhisi okuthatha indoda amabili ukwetshatha kuye banjani lokuthi lelozwe eliphendukezelwe. Liyaba njani lapho seliguqola libuyisele kuNkulunkulu na? Kristu afika ukwadula liyoqhakaza njengebhali liyaba ngokuguqulwa. Ezindaza mina zenduma okubanzini nomhlaba zahluma futhi Oh, leso kuyoba yisikhathi futhi lapho izinhliziyo zomuntu ziyoguqulelwa ekubeni umuntu olokumesaba uNkulunkulu lokho bekungukwenza ukuzikhethela manje. Bayophila kuleyo ndawo. Amen. Kulelo hora elimnyama amadwala adabuka phakathi lesibhakabhaka ezibamnyama kwasho imbongi umsindisi wami wagobisa ikhanda lakhe wafa imvelo elikhulekile ngulindela eya ezinjabulweni zasezulwini nosuku olungapheliyo wathi ukuthi akwenze lokho ukuze asenzele indlela kunjalo kodwa wenzani uNkulunkulu na wayeqinisekile ezwini futhi wagona isiphambano Kodwa ngabe kwakunguphela kwenkonzo yakhe na? Ngabe inkonzo yakhe yawasheka na? UNkulunkulu wayithwala kuphela kukhona yonke yayingathweswa imkhele. Wayingeza umkhele kusani ngaphasika ekuvukeni. Wathweswa umkhele inkonzo yenkosi yethu Jesu. Wavuka abafileyo futhi uyaphila kuze kube phakathi. Akawashekanga ngoba wonke umuntu wamshiya. Wayethwesa umkhele, yebo mnumzane, yebo mnumzane. Wayethwesa umkhele ngenxa yokuthi wayekade eshiyiwe futhi ufanele akwenze lokho ngenkathi emvuso wafileyo. Wakufana naku Elijah, khulumile ngaye emizuzwaneni embalwa edlule. U-Elijah lowo mprofethi owayesehlakazekile umdala osibhekelayo elele phandle lapho ehlale futhi wayefanele ondliwe ngalokho izinyoni ezazimlethela khona. Nomthadlana wakhe odonsekile osumathambo umzimba obukeka usuntsundu uphiso oluncane lwamafutha lulenga ohlangothini lwakhe obuhwanqa bakhe bonke buphumile nekhanda mhlawumbe linempanda futhi lishiswe yilanga ehamba ekhugela ebheke ezansi nenduku kanje kodwa phansi ngaphansi kwaleyo nhliziyo endadlana kushaya moya kaNkulunkulu ngenkathi uNkulunkulu ebone inceku yakhe endadlana isikhathele yehlela ekupheleni wonke umuntu eyishiya nakho konke konye aeyinatanina wathi malinqola abahanji phansi waqukula inqebu yakhe eyayisikhathele awudingisho nokuba wenyuke njengoba kwenziwe into-ke ngizokuthatha nje ngikuyise ekhaya ngenqola yamahashi. Wayethatha ukudela inkonzo yakhe ngokugibela inqola yamahashi ekhaya. Lokho akukubi kangako niyazi ya yebo akadingekanga ukuba ahambe aye ekhaya, wathumela nje inqola yamahashi. Wayesemqukula ngoba wayesekhathele. Ngiyakuthanda lokho, amen. Esibhekelayo encane inceku esikhathele indala wayequkula wayeseyithatha eyisekhaya. Futhi ngesikhathi nje uDanyeli ama ngaso ngokwethembeka kakhulu kuNkulunkulu ngangokuthi wangena. But leyo ndoda niyazi yake yaba umfo omkhulu kulo mbuso. Izitshele zonke izinhlobo zezinto futhi ingenise izanusi yazifundisa izinto mamede Peresiya nokuthi ukwenze kanjani. Kodwa phansi kokubusa kukaDariyu kwaba nguDanyeli owahlala kweqiniso. uNkulunkulu uDanyeli wahlalaifunazi kaNkulunkulu futhi angalixubanisa nalutho olunye. Wayesethi awu inkonzo yakhe isiwashekile ngoba ngibonile ephepheni le ndawo uzophoswa emphandweni wezingonyama ezinsukwini ezimbalwa uya ejele lenhlangano yamazwe noma okunye niyabo kodwa uzomphosa emphandweni wezingonyama kodwa wenzele uNkulunkulu. Lotariyu wathumela ezilimini zonke abantu ezilonke ukuthi wonke umuntu ufanele esabe kuNkulunkulu kaDanyeli ngoba wayenguNkulunkulu owayekwazi ukukhulula. Amen. Ngakho niyabo kungayo sikhathi lapho abantu beshiya khona umuntu ezineko zikaNkulunkulu ezihlala ngokweqiniso ezweni uNkulunkulu abeka khona uphawu inkonzo yazo ngesikhathi sokwethweswa umqhele. Yebo, kwakungabantwana bamaHebheru phansi kokubusa kukaNebukadinezari ngenkathi bengasikhothameli isithombe. Bahla ngokweqiniso kuNkulunkulu ngoba izwi likaNkulunkulu lathi ningakhothami phambi kwesithombe ukubani sikhona. Bahla ngokweqiniso ezwini futhi kwakusephepheni le ndawo ezindabeni konke mayelana nakho noma ngabe kwakuyini ngalezo zinsuku babenezindlela zokusabalalisa izindaba. Hhayi ephepheni le ndawo kusobala qha, ngiyakusho nje ukuze nibe nawo umqondo. Kodwa kwakuphakathi lapho ababezo bashisela khona esithandweni somlilo sishisiswe ngokuphinde wasikhombisa. Izinsuku ngaphambi kwalokho baphosa phakathi yonke impahla ukwenza isithando sishise kakhulu ngangokuthi sasishisa kakhulu ngokuphindwe kasikhombisa sashisiswa kwaze kweqa ngokuphinde wasikhombisa. Ngani sasingabaqothula ukungena emayadini ayikhulu asi kodwa bahamba bayongena ngqo esithandweni somlilo futhi baphuma ngqo bengenalo ngisho nephunga lomlilo kubo. Nonabukadnezari wathi wonke umuntu wahluleka ukukhonza uNkulunkulu makuthi abantwana bakhe naye babulawe indlu yakhe ishiswe futhi yenziwe izala. Kunjalo niyabo babe nemvuselelo yomhlaba jikelele ngoba babeqinisekile ezweni yilokho okwenzekayo. Ye umnumzane, hlala ngokweqiniso ezweni. Yebo, futhi njalo ngiyakhokhela ngokumangalisayo. UJakobe sike samphatha esikhashaneni esedlule, nginegama lakhe libhalwe phansi lapha. Nango wayelapha igwala elincane kodwa wayehlala wayemesaba u-Esawu lapho. Futhi wayazi ukuthi wayeqinile kuNkulunkulu. Wayekade eqinile kuNkulunkulu yonke le minyaka kodwa wayezama njalo ukuhlala eqinisile kulelozi. Nalapo unkulunkulu wambiza waese mchela kuba ae eka kubo. Lapo wae kona pele mpeni wa msebezi. Kuti kwa kukona uye sawe nepi. Kama yo skati. Akukula eka dali nika. Chababe. Una matebo, una mashoni. Buchagobe. Iko sasa kwa unkulunkulu. Kepate puma ngakusasa na kwazo yake. Isitwezo mkani. Wapuma ngofuti wa shangana no esa ufuti wae mafuni sizo. Kuye amen ukuqiniseke izwini ileyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo izinto ayisiyona wenza izinto ngendlela okungeyakhe uqobo kulungile abaningi babazalwane bami banokukhulu ukuthandwa ngabantu namhlanje phakathi kwabezalwane babo bamahlelo khuluma igama elilodwa nje mfana futhi kunjengomlilo noma ikuphi kunjalo shono leli gama elithize lalo muntu Futhi empeleni ngenkathi inkosi ikhuluma kimi ezansi emfuleni ngalolu suku yahola leyo mvuselo yomhlaba jikelele. Ukusuka lapho kuvela bonke balabo bavangeli abakhulu. Babuyele emuva ngqo nabazalwane babo nabo lawo mahlela abaphuma kuwo. Bayaphuma lapha bese bebamba lo mhlangano oxubene namahlelo bese bebuyela ngqo emuva kuwo futhi. Banenqwaba yokufumana umusa, amagama amakhulu emsakazweni, amaphepha nakho konke okunye. Wonke umuntu ukhuluma kahle ngabo. Kepha wonke umuntu ngishile. Ngoba ngithathe izwi eliqinisileyo futhi ngamangezi. Ngime khona lapha kulokho athi kimi, shumayele izwi, hayi ulwazi inzulu lwehlelo. Ushumayele izwi, lokho kungumyalo engathunywa wona. Hlala nezwi, futhi bazalwane. Olalele le tape ngabe ngumfo omkhulu ngenkathi ngifika phakathi kweni nje ngiphilisa abagulayo ngikhuluma ngemibono futhi ngibonisa izinto kodwa ngenkathi ngihamba ngiyona itshela iqiniso ngezwi nangifulathelela ini na ngiyaqonda nje ukuthi kungukugcwalisa lokho kwashiwo ngumbhalo na Ya, kwenza leyo ndlela. Manje sekulukhulu kuba ngingena endaweni. Incwadi ifika ngaso sonke isikhathi. Enye iyafika ngolunye usuku yathi mfoni Branham, nganginokukwethemba okukhulu kunakho konke. Kodwa ngakuzwa uthi ihlele elithize engisonta kulo lalihlubuka. Yathi angisakwethembi inhlobo manje kusukela manje kuqhubeke. Yathi kwakukhona cishe abazalwane abangamashumi amabili nanhlanu behlelo lami behlezi komunye umhlangano yakho. Yathi savele nje sasukuma ngqo sasuka sahamba ngenkathi usho lokho awu wonke umuntu ungishiyile kodwa kukhona into yodwa wama ngakimi anginjalo angibanga ngongawulaleliyo umbono wasezulwini owenzeka ezansi lapha emfuleni ngihlale ngokweqiniso kuwo ubengoqinisile kimi ngithemba yena ngolunye usuku angazi ukuthi nini okokwethweswa umqhele wenkonzo yami ngiyohlala ngokweqiniso nje impela ngakho konke angazi ukuthi iyoba yini angazi ukuthi iyoba nini futhi ngikodwa uma eselungele ngikhona manje bukani lapha ngithemba ukuthi yokwethwesa umqhele inkonzo yami ngalokho ngokungivumela ngithathe izingubo zokwembatha zezwi bese ngembathisa umlobokazi wakhe ngengubo yokwembatha yezwi ngokulunga kwakhe ngithemba ukuthi uyongathwesa umqhele futhi angivumele ngime lapho ngalolu suku bese ngithi beka iwudlu kaNkulunkulu elisusa isono sezwi Maningi amagquma asazokhwelwa kuyiwa phezulu ubunzima nesingisikhathi kubalukhuni kodwa lowo okhomba indlela yezinyawo uyazi nje ukuthi ikuphi okuhle okwedlula konke uyakwazi ukuthi ikuphi okuhle okwedlula konke Mshika shika wendlela uyobonakala ungelotho uma sesifika ekupheleni kwendlela asifunisise lapho kade kuhamba khona umnyawo olunegazi kumbulani nje bangane izihlabathi sigugulekile lapho kade kuhamba khona unyawo lwalomfwe kafokazi ogwini lwaseGalile ngalelo phimbo elathobisa amagagasi adlangile alisakubuye lizwakale eJudea kodwa indlela ezinyawo yalowo waseGalile le oyedwa ngizoyilandela ngokukhulu ukujabula namhlanje umshikashika wendlela uyobonakala ungelutho uma sengifika ekupheleni kwendlela ulengxenye yokuqala yombhalo engufundile anginika wona ngangiyinsizo umfana nje Ngeme pande lapho amahlombe aqondile isifuba siphumile isiphova engathi amagagasi izinwele ezimnyama manje sengimi ngimahlombe aqothile nginempandla sengibampunga ikhehla eselineminyaka engamashumi amahlanu nantathu budala kodwa uya ngokuba mnandi kakhulu lapho izinsuku zedlule futhi angigwemanga ukunitshela lonke ivangeli kaJesu Kristu nesifiso senhliziyo yami singukuhlangana nebandla alifelayo lembathiswe ukulunga ngegazi lakho uqobo lembethe ngezwi lakhe nokulunga kwezwi lakhe ngokuba izwi lakhe ngeke lehluleka neze futhi ngakho-ke ngiyazi ukuthi uma ngizoba ngezwi futhi ngiqiniseke ezwini futhi uma izwi lihlala kimi nami kuye ngalolo suku ngiyojabula ukuthi ngahlala ngokweqiniso angazi ukuthi kusasa liphetheni kodwa niyabona ukuthi sikuphi aniboni na niyabona ukuthi kungani wonke umuntu ethi ngisho nakwabanye abangoza kwethu bathi ngani umfowethu uBrenham usewasheke wonke niyabo ya uwasheke wonke niyabo azisezwa lutho oluningi kakhulu olwenziwayo niyabo awusinje abaqondi yilokho kuphela nje abakuqondi niyabo ngicabanga ukuthi into enkulu ukwedlula yonke uPawulu ayeyifuna ngenkathi ethi isikhathi sami sesiphelile manje isifiso esikhulu kwedlula zonke senhliziyo kaPawulu sasingukuba abe ngumfelo ukholo leso kwakuyisifiso sazo zonke izinhliziyo zabo ngalezo zinsuku uma besenake nayifunda incwadi kaFox yabafela ukholo kanti futhi nawufunda futhi umkhandlu waseNicaea na ukuhlonishwa okukhulu kwedlula konke okwakungaba khona lapho abehlukene noPolycarp nabanye bahamba bayongena emphandweni wezingonyama babememeza ngokujabula bahamba bayongena lapho bazi ukuthi babezoba ngumfelo ukholo ngenkathi beshiselwa esigcotsheni abememeza kakhulu ngokujabula ngokuhlonipheka ngokuthi ungumfelo ukholo ngenkathi uPawulu ehamba ethela kuleso sigodo sokunqumela ukuba anqunywe ikhanda lakhe eholwa ephuma kuleyondlu yasetilongweni indawo endadlana engumgodi wasetilongweni lapho imbobe odongeni lapho ababembeke khona ngahamba ngayehlela lapho ngayibuka umfudlana omdadlana emuva lapho ababhakazela umzimba wakhe kokuwo futhi manje sebefuna ukumenza ongcwele noma enye into ethize lona lelo qembu labantu lapho hamba wehlela lapho wathi oh kufa lophu udosi lwakho na thuna kuphi ukunqoba kwakho na kodwa makabonga uNkulunkulu osipha ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu ngikolwile ukulwa okuhle ngiqedile ibanga ngikugcinile ukukholwa ukhona umphele engibekelwe wona futhi kungeyimi ngedwa kepha bonke abasehlela evesini lesithupha manje kuya kweleshumi nesishiyagalombili angazi ukuthi kuzongifundela kanjani kodwa nginicaphunela kuphela okwafundelwa abanye futhi ngizoqhubeka nokuhlala ngiqinisekile ezwini aze aqede ilapho-ke inkonzo namhlanje angiwashekile ngethemba ukuthi nje ngiwasheke phakathi enkosini kunjalo asikhothamisa amakhanda ethu manje sisakhuleka kukhona intambo encane eze yayofika phansi isuke esihlalweni sobukhosi lobusuku ibizwa ngentambo yokuphila ngisakhuleka ngethemba ukuthi idon yiwo wonke umuntu ongaphendukile ophakathi lapho ungayifinyelele yini phezulu bese uyayibamba mngane oyisoni na wena uthi mfowethu Branham uthe usuyaguga futhi ngiqagele ileso sizathu uqhaba umfowethu udadewethu ngenkathi ngisengumfanyana nje ngangilikholwa leli nginikele impilo yami ngalo futhi kunye kuphela ukuzisola enginakho nginempilo eyodwa kuphela enginganikela ngayo ukuba nganginezimpilo eziyizinkulungwane eziyishumi ngangiyofuna ukunikela ngazo zonke ngenxa yalo kuye ungayibambe leyo ntambo lapho yedlula kulo busuku endleleni yakho na wena uthi mfowethu Branham angifanele ukuyibamba ngiyazi awufanele mntwana kodwa hamba uyokwenza ukuthize ukuze ufanele futhi ungitshele ukuthi wenzeni ngifuna ukukwenza nami ayikho into ongayenza ukuze ufanele wazi walungafanele yinye kuphela into ongayenza hamba indlela bamba indlela nje eyenzelwe wena uyamenza ungamenzi kulokho uNkulunkulu uphonse intambo yokuphila asifinyelele futhi siyithole kulobusuku baba wethu wasezulwini ngiyakhumbula khona lapha kuleli deski elifanayo ngendawo efanayo lapho engakhuluma ngalokho kusa ukuthi ngenkathi nginikela ngendlu yokukhonzela phezu kwawo impela lomhlabathi lapha ngalelo tshe legumbi libekwe lapho isalokhu libambe ikhasi eliphuma ebhayibhelini engabhala lokho ngathi Nkosi Jesu ngomusa wakho ngiyohlala ngeqiniso futhi manje ngiyabona seliveze nje khona impela elikwenzile ngezinye izikhathi. Futhi nakho ngilapha kuleli tabernakele kulo busuku emva kokuhamba izwe sengibuyile futhi. Netshe legumbi elincane lisalokhu libekwe lapho nephepha likulo. Ngihlole Nkosi ngenze amaphutha amaningi ngenze iphutha Nkosi. Izikhathi eziningi ngehlulekile kuwe njengoba nje ngifakazile esikhashaneni esedlule mayelana nokwehluleka. Nkulunkulu mina ngokushesha lapho ngikwenza ngifuna intethelelo. Enhlizweni yami ngiyakuthanda futhi ngiyazi ukuthi wangikhombisa maduze nje mayelana naleyo ndawo esiya kuyo. Futhi angazi ukuthi uyoqeda nini ngami manje Nkosi. Ngilapha kulo busuku ngomusa wakho futhi angazi ukuthi uzoqeda nini kodwa ngiyazi lokho kuzofika kulokhu kodwa uma sekufika kuleso sikhathi angifuni ukuba igwala ngifuna ukuma njengoba bonke abanye babo bama. Kodwa Nkulunkulu uma ngifanele iphawula ubufazi bami ngempilo yami uqobo kumbe noma ngabe yini efanele yenziwe Nkosi yathwesa umqheleke ungethi wesimini umqhele wethwesa umqhele inkonzo engiyishumayelile Nkosi yizwi lakho futhi ngiyazi ukuthi lelozi likwazi ngaphezu kokwenza ukungivusa futhi ekuvukeni futhi anginamahloni ngezwi engilishumayelile ngoba lingamandla kaNkulunkulu kube ngokusindiswa kwabaningi abakholwayo. Ngiyakubonga ibandla elincane elisalokhu limile namhlanje ngenkathi ngithatha leso simo leso sinqumo sezwi. Abaprofeti baprofeta futhi bathi ezinyangeni eziyisithupha kuyophendulwa kube yigaraji. Sekwedlule iminyaka engamashumi amathathu lisemlilweni kakhulu namhlanje kunoma belinjalo eminyakeni. Phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Siyakubonga melusi wethu, siyakubonga badikoni abaphatheli. Sonke sinengxenye encane yokufanele siyidlale Nkosi, futhi sifuna ukuyidlala ngokwethembeka, sifuna ukuyidlala ngokuyikho. Kungahle kube khona abanye lapha abathanda ukujoinana nathi kulo busuku Nkosi, futhi indlela abakujoyina ngayo ngokuba nje babambe lentambo yokuphila futhi bahambe badonse bayisongele esihlakaleni sabo bayibophe izongolozele inhliziyo yabo bese bethi manje Nkosi donsa iphakamise futhi bazovela futhi bakhanye njengegolide. Siphe khona Nkosi sibheke leso sikhathi sikhola ukuthi sekuseduze kokuphela. Siyakubona lokho njengoba besifundisa lapha unyaka webandla laseLaodikeya manje usukhona. Siyabona ukuthi akukho lutho olunye olungenzeka kepha ukufika kwenkosi. Futhi inkosi kungebe lokho ngumqhele omkhulu wezwi. Kubona umqhele qobo lwawo uza na. Ngingathanda ukuma lapha bese ngithi nango lelo yiwundlu. Njengoba kwenza uJohane bheka iwundlu ekade sililindele yilo leli. Inkosi yofika masinyane ethempelini layo. Ithatha abantu bayo ihambe nabo baye ohlwithweni. Senze sizilungiselele baba, geza izinhliziyo zethu egazini lakho. Senze sibe msulwa futhi sihlanzeke ukuze izwi lakho lihlale kithi. Futhi kwangathi singakhumbula ukuthi sifanele sisebenzele phezu kwezwi ukuze lona libambelele futhi lisebenze. Yipha sonke isoni ukuphenduka. Usisa wonke umuntu phakathi lapha abangcwele labo amanye alamaqhawe aligugu amadala Nkosi ekade lilo emgqeni iminyaka ihlekiswa ngalo kukhulunywa ngalo futhi lijivazwa asaqhubeka ngoba nokuphila ayamaza emkhola futhi eqinisekile ukuthi uyakwazi ukugcina lokho akunikele kuye. Siyakubonga lokho. Kulekela ukuthi uzophilisa abagulayo phakathi kwethu. Sisa zonke izono zethu nokugula. Futhi baba Nkulunkulu, thola udumo kuwe uqobo. Nginabangane abangamagugu abaningi kakhulu Nkosi ngiyabathanda futhi ngiyazi enye indoda ikwenzile kusukela phansi onyakeni futhi abangane abangamagugu abangane abathandekayo abancane abadala futhi siyabathanda inhliziyo yethu yonke manje senze sibe ngabaqinisile Nkosi abaqinisile nje ezweni ukuze sikwazi ukuhlangana nabo ezweni elingcono ngolunye usuku lapho ongasophinde kube khona ukudabuka nezinsizi sibheke ukufika kwenkosi masinya sikhola ukuthi izofika manje busisa ongakholwayo lapha kulo busuku Nkosi futhi kwangathi angaba yikholwa futhi akwemukele njengomsindisi wakhe kulo busuku futhi sisakhothamisa amakhanda ethu uma engaba khona othize lapha ikhanda lakho likhotheme kwangathi mfowethu Branham phansi le kujuleni kwenhliziyo yami ngifuna ukufika ekupheleni kwendlela nilwa ukulwa okuhle ngifuna ukuba ngumKristu ngizophakamisa isandla sami uNkulunkulu akubusise nawe uNkulunkulu akubusise kuhle lokho uNkulunkulu akubusise wena ngifuna ukufika ekupheleni kwendlela yami nginokulwa okuhle emva kwami ngimukela uKristu njengamanje ngifuna yena abe ngumsizi wami ngolungile inkosi kubusise uNkulunkulu akubusise nenekazi ngemuva kuhle lokho uyakwazi ngifunde okwenele ngaye kuyo yonke leminyaka cishe iminyaka ngamashumi amathathu nambili manje emva kwepulpit ngifunde okwenele ngaye manje ukwazi ukuthi wazi konke ukunyakaza okuthathayo uyawubona umzilili izinwele zekhanda lakho zibaliwe niyabo wazi konke ngazo ivele nje uphakamise isandla sakho bese ukusho ngempela yilokho kuphela ufanele ukwenza futhi akhona amanzi aselungele kumbula wenza yena uyaphenduka ukholwe evangelini bese ke uyabhabhathizwa kwenziwe kukuphi kukuphi na egameni likaJesu Kristu kukho ukuthelelwa kwezono zakho lobo ngufazi bakho ukuthi uyaphenduka izono zakho sezihambile uma ubhabhathizwa uzivumile futhi uyakholwa ungebambe intambo yokuphila manje lapho idonsa inqamula enhliziyweni yakho futhi ithi woza ngapha sihambe hamba nami thwala isiphambano sami funde kimi ngimnene ngithobile enhlizweni nemithwalo yami lula elula isandla nje bese uyayibamba mangaka amaKristu asendleleni kulo busuku phakathi lapha ajabulayo ukuthi naqala kudala na sanivele nikwenzile uqala kwenu futhi phansi le ngasemgwaqweni usalokhu uza bahlela ekupheleni ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzoyethwesa umkhayela inkonzo yakho noma ngabe yini kungahle kube inkosikazi yomuzi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzoyethwesa umkhayela inkonzo yakho kungahle kube umshumayeli kungahle kube idikoni kungahle kube ilunga elingumuntu nje kungahle kube ngumlimi angazi ukuthi yini noma ngabe yini kwangathi uNkulunkulu angakwethwesa umkhayela ukuphila kwakho ngenkazimulo yezwi lakhe nohlwitho lokufika kwakhe kwesibili wena futhi athathe wena ayokufaka kwelinye izwe lapho eyozizwa khona nje njengale nhlanzi encane ngikhulume ngayo iphuma kulobo bomnyama phansi lapho niyabo ubungenyukele lapho ngalolo hlobo lomzimba kanjalo bungeke wenyuke njengalabo sonkanyezi niyabo ufanele ube sethangweni elifakwe umfutho wamandla awufakelwe wona umfutho wamandla lo kodwa uma uNkulunkulu ekuguqula usufaka umfutho wamandla ke usiyongena ekuhlwithweni ke uma lemizwa yasemhlabeni emidala usulahlekile futhi sumukile wayongena kuleyo ndlela yenkazimulo yesiphambano uya ekhaya noJesu manje baba uNkulunkulu siyakubonga ngalezi zandla eziphakamayo ukuba zibe ngamaKristu ngikhole ukuthi bakusho izinhliziyo zabo ngiyabakhulekela ukuthi abayi kwehluleka noma yinini futhi uma behluleka kwangathi ukushesha babe nalowo mmeli enobaba engifundile ukuthi kuyinto enkulu ngempela baba ukuthi uma ngenza onke amaphutha ami bese ke ngithola ukuthi nginommeli ngokukhulu kushesha enobaba ngoJesu Kristu futhi ngibuyiselwa emsini futhi izandla ezithandekayo zenkosi zesule kukhona umhlatshelo onegazi obekwe lapho engiyivuma ukuthi ungumsindisi wami bonke labo abagulayo nabadingayo ngikhulekela ukuthi uzobapha izidingo zabo futhi kuphilise sonke isifo Nkosi nalabo abalapha manje behlezi ngaphansi kwalolu ugcobo olunenkazimulo kamongcwele njengoba siwuzwa kamnandi uthululeka phezu kwemphefumulo yethu baba nkulunkulu yazi ukuthi ngangicabanga ngani ngiza ngehla ngivela eCanada ngolonye usuku ngicabanga oh bengingathanda kanjani ukungena emvuselelweni efashion endala futhi ngibona abangcwele bakaNkulunkulu becula namandla kaNkulunkulu ehla oh inhliziyo yami ikulongazelela kanjani pho Nkosi kwangathi kungathi phidli imvuselelo enjengaleyo kuleli tabernakele oh ukuthi amandla kaNkulunkulu azovele nje athululeke phansi ngemigudu yomusa angene kuyo yonke inhliziyo ngiyakubonga ngale ndawo encane Nkosi singakwazi kuyigcina ngale ndlela bekungumusa wakho oyigcine ingokomoya namanje ngiyakholwa Nkosi indawana encane enokomoya kakhulu impela esizweni engiyaziyo ikhona lapha emgwaqeni u-8th no-10 ngibonga kakhulu ngalokhu Nkosi ngiya emabandleni futhi ngiwabone banda futhi enokunganaki nabesifazane benesibindi ngangokuthi ngeke ngisho baze bakhophozele futhi kungekho no-amen noma unyembezi esihlathini noma lutho futhi kungekho nsindiso kungekho lutho kodwa nje kujoyina ibandla bese besho isivumokholo sabo futhi oh Nkulunkulu bese-ke sizongena endaweni efudumele kancane emnandi lapho imililo yakhiwa khona phezu kwalo lonke yalithanda lenhliziyo induduzo enjani pho baba induduzo enje pho ngiyakubonga baba futhi kwangathi ingahlala njalo njalo kuze kube ukufika kwenkosi uJesu sibusise kanye kanye manje futhi kusasa isabatha futhi Nkosi ngisize ekuseni uma unkatha ludla mina ukuba ngishumayele ngalokho ukubala ngokuhlehla uNkulunkulu kwangathi ngingakwazi ukuletha ngendlela impela abantu baze bawubone Nkosi futhi manje kwangathi bangasibona isimo senkonzo nalapho ekhona nokuthi silindeni nokuthi kungani yonke into iqhubeka ngendlela eyiyo kwangathi bangafunda kusukela evesini lesihlanu kuqhubeke bese ke beqonda indawo esimukuyo futhi manje baba ngikhulekela ukuthi uzosibusisa futhi usiphe ukuphumula okuhle emzimbeni yethu futhi usibuyise kusasa busisa bonke labantu abembezungeze izindonga futhi beyamise unyawo olulodwa kolunye abesifazane abesilisa bemiphandle emvuleni phandle lapho nangokuzungeza amafastela futhi behlezi ezimotweni zabo nabo bonke phansi naphezulu ngikhulekela ukuthi uzobabusisa Nkosi kwangathi bangaya ekhaya benomusa kaNkulunkulu enhlizweni yabo ngikhuleka egameni likaJesu amen. Seniyaqonda manje na fundani kusukela kuqala uTimotheyi wesibili sesibili elesine uTimotheyi wesibili esesine kusukela evesini lesihlanu kwehle njalo ngaphambi kokuba niyolala kulowo busuku ningakwenza futhi nizobona ukuthi sikuphi kungani labo umuntu amshiya na abezanga ngani na futhi manje nje kathanisani leyo nkonzo nalokho esedlula kukho namhlanje kathanisani ukufundisa kukaPawulu ongcwele kumbulani entweni encane yasezulwini engayibonayo ngathi awu ngabe uPawulu uyodingeka ukuba ame nabantu bakhe na bathi yebo ngathi ngishumayele izwi lifanayo alenzayo ngahlala nje ngamashi nevangeli elifanayo nezigidi zasho zaphakamisela izandla zazo phezulu zase zithi siphumule kulokho inkosi nibusise niyayithanda na. Amen.